tiye ntikhale chiyimire mphindi chabe. Wokondedwa Mulungu, ife tiloyamikira kwa inu chifukwa cha mwayi wina uwu kuti tidzayime mnyumba ya Mulungu ndi kudzamupembedza Mulungu wa moyo. Ndife oyamikira kwambiri kuti ife tikupatsidwabe mwayi uwu mu dzikoli. Ndipo tsopano ndife wothokoza chifukwa cha anthu wokhulupirika awa panonso. Ambuye amene abwera mamayilosi ambiri, mazana a mamayilosi ambiri a iwo. Ndipo ena a iwo ayesera kuti akhala akupuntha njira yawo pobwelera usiku uno, azitsika mʼmisewu yayikulu kudutsa mʼmisewu yayikulu. Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mukakhale nawo iwo, ndipo mukawathandize iwo, mukawatsogolere iwo, o Atate. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha mivumbi pang'ono iyi ya mvula imene yaziziritsa mpweya kwa ife mwaka nthawi pang'ono. Ndipo Atate, ife tikupemphera kuti inu mukomane nafe ife usiku uno mu mawu anu. Pakuti ndicho chifukwa chake ife tasonkhana Ambuye ndikuti tidzakomane ndi inu mu mawu. Mutithandize ife Ambuye kuti kusonkhana kwathu kukakhale kopindulitsa kwa ufumu anu, ndipo kuti ife tikathe kuthandizidwa kwambiri kuti ife tikathe kukawathandiza ena. Mupereke zinthu izi ife tikupempha mu dzina la Yesu. Amen. Inu mukhale. Tinali ndi zolankhulana zapadera pang'ono mmenemo, ndipo basi msonkhano usanayambike, Bile anali atandipatsa ine zimenezo mtolo wa izo mpaka ine sindimadziwa nkomwe kuti ndiyambire nazo pati. Koma ife tikupemphera kuti Mulungu akudalitseni inu chifukwa cha kuyesetsa kwanu kukhalabe kwa msonkhano wa usiku uno. Tsopano Mulungu akalola, la Mulungu lotsatirali mmawa ine ndidzakhala ndili ndi msonkhano kachiwiri. Ine ndangolankhula nawo kumene abusa ndipo zili bwino ndi iwowo. Ndipo tsopano ine ndikukhumba ine ndikadakhala nayo nthawi kuti ndimuzindikire mzanga wabwino aliyense amene ine ndili naye muno. Koma ine ndikudziwa inu mukuyembekezera kwatentha, ndipo ine ndingoyirumpha nthawi imeneyo, ndipo ndingonena kuti Mulungu akudalitseni inu. Inu mukudziwa ine sindikudziwa chinthu chachikulu chilichonse chimene aliyense angathe kundifunsa ine kuposa kunena kuti Mulungu akudalitseni inu. Mukuona, ngati iye angachite zimenezo ndizo zonse zimene ine ndikuzifuna. Basi zokhazo. Ine ndikuganiza amenewo ndi mawu aakulu kwambiri mu chinenero. Mulungu akudalitseni inu. Ndipo tsopano, ndipo ine ndikudziwa iye amatero. Ndipo monga ine ndimanena kwa mkazanga mphindi pang'ono zapitazo, ine ndinali kuyesera kuti ndisambe, ndipo ine ndimalephera kuti ndiume. Ine ndimakhoza kuuma, ndipo kenako ine ndimakhala nditanyowanso. Ine ndimakhoza kuuma, ndipo ine ndimalephera kuti ndivale malaya anga mpakana. Ndipo ndizosiyana pang'ono ndi uko ku Tucson, kumeneko kumakhala pafupifupi pawiri kutentha uku. Komano iwe sumachita thukuta lililonse. Uko simumakhala chinyontho mpweyawo. Kotero kumaumitsa izo mwansanga ukangotulukamo. Iwe ukayika mbale ya madzi kumeneko ndipo amakhala atapita. Iwe sungathe kuchita thukuta kwa iko kumango chotsapo ilo pa iwe usanati iwe usanachite thukuta. Iwe umachita thukuta bwinobwino koma iwe sumaliona ilo. Kotero kuno ine ndinali kuyesera kuti ndikhale ndi nthawi yovuta kuti ndiume. Kotero ndipo ine ndikunyowa pakali pano. Ndakhala ndili mchipinda uko, ndipo ife tinali ndi anthu 7 kapena 8 mmenemo, ameneyo anali woti athandizidwe msanga, ndipo ameneyo anali woti aonedwe nthawi yomweyo. Tsopano chifukwa chimene ine ndachitira kuti inu mutsalire ndi kukupemphani inu kuti mubwere ndi chifukwa chakuti ine ndikumverera kuti ndi chopindulitsa kwa ife. Ine sindikanachita zimenezo abwenzi. Ine ndimaganiza mochuluka kwambiri za inu kuti ndichite zimenezo. Basi kungobwera kuti mudzamumvere wina wake kapena kudzamvesera kwa chimene ine ndingati ndidzanene kapena china chake. Ine sindingachite zimenezo. zimenezo sizingakhale zabwino. Izo sizingasonyeze chikondi changa kwa inu kuti ndingobwera monga choncho. Ndipo ine sindikukhulupirira kuti inu mumabwera, ngakhale ine ndimadziwa kuti inu mumandikonda ine monga mmene ine ndimakukonderani inu. Ndipo kotero ine ndikudziwa zimenezo, kapena inu sibwenzi mukuchita zinthu zimene inu mumachitazi. Kotero ine ndimaganiza mochuluka za inu, makuti ine sindikanati ndingokukhazikani motentha ndi zinthu monga chonchi. Ngati ine ndikanakhala kuti sindikuganiza kuti ndi china chake choti chikuthandizani inu. Ndiye ine ndisanabwere kuno, ine nthawi zonse ndimayesetsa mwakukhonza kwanga pamaso pa Mulungu kuti ndipeze china chake chaching'ono, lemba la mwanjira ina, ndipo ndimapemphera kutsogolera kwake chinthu chotsiriza ndisananyamuke. Mundithandize Ambuye Mulungu mwanjira ina, muwapatse, mukawapatse zonse zimene inu mungathe anthu wokondedwa awo. Ndipo ine ndikuyembekeza ndipo ndikukhulupirira kuti ine nthawi zonse ndizikhala ndi inu. Ine ndikukhulupirira kuti ili ndi danga lalifupi kwambiri limene ife tili nalo pamene ife tiyima limodzi monga chonchi. Ife tidzakakhala limodzi kumuyaya. Mukuona, ine ndimatero. Ine ndikukhulupirira zimenezo. Ndipo ine ndikufuna kuti ndikuthandizeni inu. Ndipo ine, ngati ine ndinganene chilichonse cholakwika, Atate akumwamba akudziwa kuti sichifukwa chakuti ine ndikulinga kuti ndichite zimenezo. Ndi chifukwa chakuti ine ndimachita zimenezo ndisakudziwa. Ine ndimakhala ndikuchita izo mosadziwa. Choncho podziwa kuti ndinu choyankhirapo changa, ndipo muli mdzanja mwanga chifukwa cha uthenga, ine nthawi zonse ndimafuna kuti ndizikusungani inu molondola mmasamba a Baibulo ili. Ndipo ine nthawi zambiri anthu abwerapo kwa ine ndikuti, mbale Branham, ngati inu mungabwere kuno ndikudzati pakuti atero Ambuye kwa mwana wanga wang'ono amene akudwala. Iye akhala bwino. Mupite uko ndipo mukangoti iye akhala bwino. Ndizokhazo zimene ine ndikufuna kuti inu mukachite. Tsopano zimenezo ndizokhulupirika ndizokoma. Ndimayamikira bwanji zimenezo. Koma inu mukudziwa ine sindingathe kuchita zimenezo mpaka iye atandiuza ine poyamba. Mukuona? Ine ndikhoza kumupempherera mwanayo kuchita zonse zimene ine ndingathe. Koma inu mukuona, nanga bwanji ngati ine nditapita kumeneko pansi pakutengeka ndikukanena zimenezo. Mukuona, ngati ine nditati pakuti atero Ambuye, izo ndithu ndizikhoza kungokhala pakuti kukutero kutengeka kwanga. Mukuona, ndiyeno izo zikhoza kuchitika ndipo izo zikhoza kusachitika. Koma ndiye nanga bwanji ngati munthu yemweyemweyo atakhala pansi pakutengeka ndipo izo kusachitika? Ndiye munthu ameneyo akhoza kukhala kuti ali ndi vuto nthawi zina lapakati pa moyo ndi imfa. Ndiye kodi chidaliro chawo chingakhale pati? Iwo angamachite mantha kuti ine ndikhoza kukhala kuti ndili pansi pakutengeka aponso. Mukuona? Kotero pamene ine ndikunena izo, ine ndimafuna kukhala wotsimikiza kwenikweni kuti ndizolondola ndi zonse zimene ine ndikuzidziwa. Ndiyeno pamene iye alankhula ndi ine, ine ndikhoza kungonena zimene iye wandisonyeza ine. Kaya ndi zabwino kapena zoyipa, ine ndimayenera kuti ndizinene izo. Ndipo nthawi zina izo sizimakhala zokondweletsa kuti ndiwawuze anthu zinthu zimenezo. Koma apobe, ine ndimangokhala wokakamizidwa basi kuti ndiwawuze anthu zinthu zoyipa zimene ziti ziwagwere iwo, monga ine ndimakhalira wokakamizidwa kuti ndiwawuze iwo zinthu zabwino zimene ziti ziwagwere iwowo. Ndipo kuonjezerapo, ife timafuna chifuniro cha Ambuye. Nthawi zina chifuniro cha Ambuye chimakhala chosiyana ndi zokhumba zathu. Koma apobe, ngati ife tikufuna chifuniro cha Ambuye, icho chimangokhala chopambana kuti tidziwe kuti choyipa chitigwera ife ngati icho chili chifuniro cha Ambuye. Kaya ndi chabwino kapena choyipa, ndi chifuniro cha Ambuye chimene ife timafuna kuti chizichitidwa. Ndipo ine ndikudziwa kuti ife timaziyang'ana izo mwanjira imeneyo. Tsopano ine ndikudziwa abale kuno kawirikawiri amakhala ndi maminiti 30, uthenga wa maminiti 20 mpaka 30 pala mulungu usiku. Ndipo ine sindikudziwa ngati ine ndingathe kuchita zimenezo kapena ayi. Kotero ine ndingochita zopambana zimene ine ndingathe. Tsopano ine ndikuganiza pakhala utumiki wa ubatizo mwansanga zikatha izi. Ine ndamva kuti iwo abatiza gulu lalikulu la anthu mawa uno. Mosalekeza pakumachitika ubatizo pano nthawi zonse. Atumiki, a Methodist, a Baptist, a Presbyteria, Church of God, a Chilutera, chili chonse chimene chili, akumabwera, ndipo akumabatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Kristu. Ndipo pamaso pa Mulungu, pamene ine nditi ndidzayime pamalo a chiweruzo, ine ndidzayenera kuti ndidzayankhire zimenezo. Ndipo ngati ine ndikanangokhala womvetsa bwino malingaliro mwanga za kulungamitsidwa mu chilichonse moyo mwanga monga ine ndili wa zimenezo, ine ndingakhale wokonzekera mkwatulo pakali pano, chifukwa ine ndikudziwa kuti zimenezo ndi choonadi cha uthenga. Kuona imenecho ndi choonadi. Palibepo lemba limodzi mu Baibulo mene aliyense anayamba wabatizidwapo mwanjira ina iliyonse koma mu dzina la Yesu Kristu. Kutumidwa kwa Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera ndikokhako. Pitani inu chotero mukaphunzitse mafuko onse muzikawabatiza iwo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Osati kutsula udindo uwu pa iwo, koma kuwabatiza iwo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera limene lili Ambuye Yesu Kristu. Aliyense mu Baibulo ankabatizidwa mu dzina la Yesu Kristu, ndipo Baibulo limanena kuti aliyense amene adzachotsera mawu amodzi kuchokera umu kapena kuonjezera mawu amodzi umu mwanjira iliyonse, soka likhale kwa iwo. Chotero ine ndili nazo zambiri zoti ndiziziopa mbali pa kuonjezera china chake kapena kuchotsapo icho kuchokera mulemba. Izo zandilowetsapo ine mmavuto nthawi zambiri, koma ine ndimangokhala pomwepo. Iyeyo ndi chitetezero changa. Izo zandipangitsa ine kusiyana ndi abwenzi anga ambiri. Iwo andichokera ine chifukwa cha zimenezo, koma bola ngati ine ndikumusunga bwenzi uyu apa Ambuye Yesu, ndipo iyeyo ndi mawu. Zibe kanthu kaya njirayo ndiyoyipa bwanji yovuta, iye amadzera njira yomweyo. Ndipo ngati iwo ankamutcha mbuye wa nyumbayo Belezebule, ndi mochuluka bwanji ati azidzawanenera iwo aophunzira ake. Tsopano Ambuye akhale nanu inu nonse, ndipo akudalitseni inu kudutsa mu sabatayi, ndipo akupatseni inu zopambana zimene ine ndingathe kumupempha Mulungu kuti akupatseni inu. Ndilo pemphero langa. Tsopano ife tiwerenga kuchokera ku mawu ofunika. Ndipo tsopano mukumbukire apanso lachitatu usiku, kodi tikhala ndi msonkhano wa pemphero uliwonse wapakati pa sabata kapena chilichonse. Lolemba ndi lachiwiri usiku dzakhala misonkhano ya pemphero ya mnyumba. Ine ndikuganiza anthuwo akudziwa. Mbale Junior Jackson, kodi iye ali mnyumba muno? Mbale Jackson, ine sindi, iye ali kuno. Mbale Jackson, chabwino, ine. Mbale Jackson, wina kuno, ine. Ndi Mbale Don Ruddell, kodi iye ali mnyumba muno sikuno. Mbale Don, chakuno. Ndi ambiri ya abale nao, ine ndikwaona abale pano ochokera ku Arkansas ndi Louisiana ndi malo osiyana-siyana kuzungulira dzikoli. Ndipo ine ndili nawo ena abale achikulire pano usiku uno nawonso. Ine ndili ndi mbale Thomas Kidd wakhala chakuno kumanja, akwanitsa zaka zakubadwa 84 mu masiku pang'ono. Ndipo pafupi zaka zitatu kapena zinayi zapitazo anachitidwa operation chifukwa cha vuto la thumbo. Ndipo anali akufa ndi kansa, dokotala anali atangomusiya iye kuti afe. Ndipo ine ndikadawononga galimoto yanga yakale kuti ndikafike kwa iye uko mu Ohio. Ndipo Ambuye Yesu anamuchiza iye mwamphamvu ndipo ali bwinobwino. Ndipo apa iye ndi nzake wang'ono usiku uno, kuambira inu mukuwadziwa iwo. Mwina mwake ena sakuwadziwa. Koma apa pali bambo ndi mayi amene ankalalikira uthenga ine ndisanabadwe. Ganizani za zimenezo, ndipo ndine bambo wachikulire. Ngona. Sopano, ndipo ine ndikayangana pa iwo, ndipo iwo akupitirirabe. Ndiye ine ndimalimbikitsidwa. Tonse a ife tikumudziwa mbale Bill Dow. Akala apa pangoja. Ndipo ndife othokoza bwanji chifukwa cha madalitso onse opambana a Mulungu. Mulole iwo apitirire kumakhala ndi ife mpaka lipenga lotsiriza lija lidzaombe. Ndipo inu mukudziwa ife tidzakwatulidwa mwamba limodzi kukakomana ndi Ambuye mu mlengalenga. Ganizani za zimenezo. Kusowa kwa anthu iwo kulephera kuti akuoneni inu kenanso, koma inu mudzakhala mukusonkhana limodzi ndi gulu lonselo. Iwo amene ali moyo ndipo atsalira mpaka kukudza kwa Ambuye sadzawalepheretsa kapena kuwatchinga. Mawuwo ndi iwo amene akugona osati akufa. Ayi, a Khristu samafa. Iwo akungopuma pang'ono, mwaona, ndizokhaso. Oh my. Ndipo lipenga la Mulungu lidzawomba, ndipo akufa mwa Khristu adzauka poyamba, adzaonekera kwa ambiri. Ndipo onse mwakamodzi, inu mudzapezeka mutayima ndikumayang'ana. Ndipo chabwino, mbale uyo, ndipo inu mudzadziwa kuti sipatenga nthawi, mu maminiti pang'ono ife tidzakhala titasinthidwa mukamphindi mukuthwanima kwa diso. Ndipo limodzi ndi iwo tidzakhala tikusowa pa dziko lapansi, tidzakwatulidwira mmwamba kuti tikakomane ndi Ambuye mu mlengalenga. Ndipo kuganiza ndi zonse zimene ife taziona mu malemba ndi kutsimikizira komveka bwino wa ola limene ife tili kukhalamo, izo zikhoza kuchitika msonkhano usanathe. Tangoganiza ndi za zimenezo usiku uno. Ndiye ndi zimenezo ife tikuafikira mawu ake amene ife tikutembenuzira ku Ahebri mutu wa 13. Ndipo ife tiwerenga kuchokera ndime ya 10 mpaka 14. Ya Ahebri 10 ndi kapena kapena mundikhulukire ine, Ahebri 13:10 mpaka 14. Tsopano monga ine ndimanenera, ife pamene ife tikupereka ulemu kwa mbendera yathu chimene chili chabwino, ine ife nthawi zonse timayimirira pamene ife tikupereka ulemu. Ndi zochitika zazikulu zina zonse ife timayimirira polemekeza kapena sawasha. Ndi zina zotero kwa fuko lathu. Ndipo pamene iwo akuimba The Star Spangled Banner, ife timayima njoo. Ndipo monga asilikali a Chikhristu tiye ntiyime njoo pamene ife tikuwerenga mawu a Mulungu. Mumvetsere mwatchelu kukuwerenga kwa mawu, chifukwa chimene ine ndimakondera kuwawerenga iwo, mawu anga akhoza kulephera koma ake sangalephere. Kotero ngati ine ndingawerenge mawu ake okhawo, inu mudalitsidwa. Ndime ya 10 ya mutu wa 13 wa Ahebri. Ife tilinalo guwa limene iwo akutumikira chihema, alibe ulamuliro wa kudyako. Pakuti matupi anyama zija zimene mwazi wake umabweretsedwa m'malo opatulika ndi mkulu wa nsembe chifukwa cha tchimo, amakaotchedwa kunja kwa nsasa. Chomwechonso Yesu nayenso kuti akawayeretse anthuwo ndi mwazi wake omwe, anakamva zowawa kunja kwa chipata. Tiyeni ife tizipita chotero kwa iye kunja kwa nsasa, titanyamula chitonzo chake. Pakuti kuno ife tilibe mzinda wokhalitsa, komatu tikufunafuna uwo umene uli mkudza. Ambuye Mulungu, yemwe muli woyankhira kwa mawu awa ndi woyankhira wasamalira iwo monse kudutsa mibado kuonetsesa kuti iwo akufika kwa ife mosayipitsidwa, iwowo ndi angwiro mawu osadesedwa a Mulungu. Ife tikwasamalira kwambiri iwo mmitima mwathu pa mphindi ino. Muuswe mutu Ambuye ukhale nkhani kwa ife usiku uno, kuti ife ana a munthu tikakhoze kumvetsa kuitana kwa Mulungu, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Phunziro langa usiku uno ndi kupita kuseli kwa nsasa. ndiphunziro laling'ono ndithu losamvetseka pang'ono, koma inu mukudziwa kawirikawiri ife timamupeza Mulungu mu zinthu zosamvetseka. Dziko lakhazikika kwambiri mu chinthu chozolowereka mpaka chilichonse chimene chili chosazolowereka kwa kachitidwe kozolowerekako chimadzakhala chosamvetseka. Monga ine ndinalalikira kuno masiku pang'ono apitawo kuno kukachisi pa chosamvetseka. Ndipo mulimi ndi chosamvetseka kwa wazamalonda, wazamalonda ndi chosamvetseka kwa mulimi, Mkristu ndi chosamvetseka kwa wokhulu wosakhulupirira ndi zina zotero. Iwe umayenera kukhala chitsiru cha wina wake. Kotero chilichonse chimene chili chosazolowereka, icho chimakupangitsa iwe kukhala ngati chitsiru kwa kachitidwe ka nthawi zonseko. Ndipo chotero anthu a Mulungu ndi aneneli ake, ndi ake atumiki ake kudutsa mu mbado, amene ankanyamula uthenga wake kuchokera ku mawu, akhala akutengedwa kuti ndi zitsiru kwa akunja. Nowa anali chitsiru kwa dziko lake lalikulu la luntha limene iye ankalilalikira. Nowa ndithudi anali chitsiru kwa Farao, ali ndi phazi lake pa mpando wachifumu, ndipo kenako nkusiya iwo otsatira gulu la oponda matope monga iwo ankaganizira. Ndipo Yesu anali opusa kwa anthu, ndiyena onse a iwo amene ankamugwirira ntchito ndi kumukhalira moyo Mulungu amatengedwa kuti anali zitsiru. Iwo ankayenera kumapita kuseli kwa msasa kumene iwo anali nawo. Mochulukirachulukira, ine ndikumakhulupirira kuti anthu sakumafika kwa Khristu. Tsopano ine ndili pano kuti ndiyesere kuthandizira mwanjira iliyonse mmene ine ndingathe, ndikupanga zolankhula zanga kuti zikhale zomveka monga mmene ine ndikudziwira kuzipanga izo, ndipo inu mupiriranane ine ngati inu mungathe. Pamene ine ndiyang'ana ndi kumalalikira kudusa fukoli ndi kumawaona anthu, ine ndikumakakamizidwa kwa thunthu kuti anthu sakufika kwa Khristu. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti ndi mdani amene waponyera cholepheletsa chimenechi. Chifukwa chimene ine ndikukhulupirira izi, iyeyo si chinthu chimene iwo alozedwerako. Iwo mwina alozeledwa kwa mwambo, kapena kuchiphunzitso, kapena kuphando, kapena kuchowachitikira, kapena kuzogirigisha, kapena kuchina chake chonga zimenezo, malo moti azilozeledwa kwa Khristu mawu. Ndi chifukwa chake ine ndikuganiza kuti anthu akukhazikitsa kopita kwawo kwa muyaya pa mwambo wina kapena kugirigisha kwina. Monga ena amati, ine ndinavina mu mzimu, ine ndinalankhula ndi malilime, ine ndinamvelera moto ukuyenderera pa ine. Ndipo kodi inu mukudziwa zinthu zonse zimenezo zikhoza kutsanziridwa ndi mdyerekezi? Chilipo chinthu chimodzi chokha chimene iye sangathe kuchitsanzira, chimenecho ndi mawu. Pa mtsutsano wapakati pa iye ndi Yesu, nthawi iliyonse imene Yesu ankamugonjetsa iye, kwalembedwa mawu. Ndipo ine ndikukhulupirira lero kuti chifukwa chimene anthu sakubwerera kwa Khristu ndi chifukwa chakuti iwo alozeledwa ambiri a iwo kwa chipembedzo. Inu mubwere mudzajowine mpingo wathu, kapena inu muziwerenga katekisimu wathu, kapena mukhulupirire chiphunzitso chathu, kapena kachitidwe kena ka mtundu wina wake. Iwowo akulozeledwa njira yolakwika, ndipo zochita zawo ndi moyo umene iwo amakhala wopanda Khristu zimatsimikizira mmoyo wawo omwe, zimatsimikiziridwa ndi chinthu chimenecho kumene. Mwachitsanzo, ine sindikufuna kuti ndipweteke kumvelera kwa aliyense, koma mobwerezabwereza kudusa fukoli, ine ndakhala ndikuwadzudzula akazi okhala ndi tsitsi lalifupi, zimenezo ndi Baibulo. Ine ndimawadzudzula akazi ovala akabudula, ogwiritsa ntchito zozipentapenta. Ndipo chaka chilichonse izo zikumakhala zikuyipirayipira, izo zikusonyeza kuti pali chala china chake kwina kwake chimene chikwalozera iwo njira ina yake. Ngo iwo sa kufikira kwa Kristu. Ngo iwo amati, ife ndi ampingo. Mpingo watu sutero. Sizi kupanga kusiana kulikonse zimene mpingo wanu umakulubirira. Mulungu anati ndi zola kuika. Ngo ngati iwo akanati amafika kwa Kristu. Iwo bwenzi atasiya zimenezo. Ndipo satizo kazo, koma mwamuna akanatenga malo ake. Ngati iye akanafika kwa Kristu. Ndipo bwezi akutsutsana nazo izo. Amuna si bwezi akulola zikazi zawo kuti azichita monga choncho. Mwamuna weniweni samafuna kuti mkazi wake azichita mwanjira imeneyo. Nyamata kuno munzinda tsiku lina ankafuna kuti awaphe anyamata awiri. Iwo anali pamalo omwetsera mafuta ena ake. Ino anthu aku Jeffersonville munaziona izo mupepala. Ndipo mtsikana wachichepere uyu anathamangira pamalo omwetsera mafuta. Asanavale kalikonse mkomwe mpang'ono pomwe. Ndipo anyamata awiri atakhala pamenepo anachitirapo ndemanga. Ndipo ogulitsa mafutayo anafuna kuwapha anyamata awiriwo. Ndipo anamangidwa chifukwa cha zimenezo. Ndipo anakayikidwa mu khoti. Ndipo weruza mlandu anamufunsa iye, chifukwa chiyani iwe? Iye anavala monga chonchi. Iye anati, ine ndikuganiza iye akukongola. Tsopano pali china chake cholakwika ndi bambo ameneyo. Ine sindikusamala kaiyeyo ngati iye ali wochimwa. Pali china chake cholakwika ndi iyeyo. Chikondi chake kwa mkazi ameneyo sichingakhale chenicheni. Ndipo kukamuyika iye banja apo kuti akhale nyambo ya galu monga choncho. Pali china chake cholakwika. Kodi munthu anayamba wafikapo pozindikira kuti akhoza kuweruza pakati pa chabwino ndi choyipa? Kodi inu mwaiona suti yosambira yatsopanoyi imene iwo ayitulutsa? Kodi inu mukudziwa kuneneratu kwanga kuti akazi potsiriza adzafikapo kala masamba amkuyu zaka 33 zapitazo? Ndipo tsopano iwo ali nawo iwo amene akumavala masamba amkuyu. Masiketi amberewere, mau ambuye samalephera mkomwe, kuona? Ndipo zimenezo zinali zoti zidzachitika isanafike nthawi yotsiriza, zidzafika ku tsamba la mkuyu kachiwiri. Ine ndinali kuwerenga izo mu Life Magazine. Zimenezo zinalankhulidwa zaka 33 zapitazo, azimayi asanayambe kugwa kwawo. Izo zinanenedwa momwe iwo akanadzachitira izo mu tsiku la lero. Ndipo ndi awa apa. Momwe iwo akanadzamavalira zovala zonga mwamuna. Momwe iwo makhaliro amkazi akanadzatsika mufuko lino. Lotsikitsitsa mwa mafuko onse amene alipo mudziko ndi Amerika uyu. Yeyo ndiye Nyansi Zedi wa gululo. Zimenezo ndi molingana ndi chiwelengero. Liwilo la chikwati ndi chilekano lakwera mfuko lino kuposa malo ena aliwonsewo mudziko lapansi. Ndipo mafuko ena akutsanzira. Ife tinkatsanzira kwa France uve ndi nyansi za fuko limenelo. Ndipo tsopano iwo akutengera zovala zawo kuchokera kwa ife. Ife tinaponda kudutsa malire awo. Ine ndikudziwa pali chifukwa china chimene anthu sakufikira kwa Kristu. Ngati iwo akanati akufikirako, iwo sibweza kuchita monga chomwecho. Yesu anakazunzika kunja kwa chipata ndi cholinga chakuti iye akawayeletse anthu ake ndi magazi ake omwe. Kuyeletsedwa amachokera ku mawu a Chigriki apawiri amene amatanthauza kutsukidwa ndi kuyikidwa pambali ku utumiki. Ndipo pamene Mulungu awayeletsa anthu ake ndi magazi a Yesu, iye amawayeletsa iwo kuchokera ku nyansi za mdziko. Ndipo amawayika iwo pambali ku utumiki. Chotero Yesu nayenso kuti iye akawayeletsa anthuwo ndi magazi ake omwe anakazunzika kunja kwa chipata. Ngakhale kwa anthu afu gospel nawonso abwerera mu chizolowezi chomwecho chimene iwo anatulukamo. Kodi mpingo wa Chipentekoste unali chiyani zaka 40 kapena 50 zapitazo? Iwo ankaitukwana ndi kuitembelera ndi kuinyoza mipingo yomwe iwo ankatulukamo zipembedzo zimenezo. Kodi iwo anachita chiyani? Basi monga galu kubwerera ku masanzi ake ndi nkhumba kubwerera ku matope ake, iwo anabwereranso mbuyo ku malo omwewo amene iwo anadulidwako. Ndipo tsopano mipingo yawo yangukhala ya uve basi monga ina yonse ya iyo. Icho chinali china chake monga ine ndina nena mauja monga anthuwo ali monga Petro ananenera mu woyera Matei woyera 17:4 mpaka 8 pamene iye anati ndi chabwino kukhala pano tiye ndimange misasa itatu koma mzimu unawaletsa iwo kuti asachite zimenezo anati uyu ndi mwana wanga wokondedwa mveleni inu iye ndipo iyeyo ndi mau yemwe ife tiyenera kuti tizimuyang'ana mau osati kutengeka kwathu kapena china chakenso iyeyo ndi mau anga mveleni inu iye ndipo kodi iwowo anaona chiyani liwili litatha kulankhula ndi iwo ngakhale Mose ndi Eliya panalibepo ngakhalenso kachikhulupiriro panalibepo komanso pamenepo panalibepo chilichonse chinatsalira koma Yesu yekha ndipo iyeyo ndi mau ndi zokhazo zimene iwo ankaziona tsopano kupita kunja kwa msasa ife tikupeza kuti pa msasa wawo pamene chochitika chachikulu ichi chinachitikira pamwamba pa phiri la chiwalitsiro monga mmene Petro kenako anadzawatchulira iwo phiri loyera pamene iye anakomana nawo iwo tsopano ine sindikukhulupirira kuti wophunzirayo ankatanthauza kuti phirilo linali loyera iye ankatanthauza kuti anali mulungu woyera pa phiri si mpingo woyera si anthu woyera ndi mzimu woyera mwa anthuwo mzimu woyera ndi woyera iyeyo ndi wokulamulirani wanu ndi mtsogoleri wanu ndipo ife tikupeza pa msasa waung'ono uwu pamwamba pa phiri chiwalitsiro pamene iwo analamulidwa kuti amvere chinthu chokhacho chimene iwo analamulidwa kuti akachite chinali chakuti amvere mawu chinthu chokhacho chimene iwo anachiona sichinali kachikhulupiriro iwowo sanaone kena kalikonse koma Yesu ndipo iyeyo ndi mawu osandulika thupi ndi zokongola bwanji zimenezo kwa msasa umwewo umene unali m'munda wa Edeni pamene Mulungu anaumangira linga mpingo wake m'munda wa Edeni anthu ake iwo anali ndi khoma limodzi loti azikhala kumbuyo kwake limenelo linali mawu iwo anali ndi chishango chimodzi chida chimodzi chinthu chimodzi chifukwa Mulungu ankadziwa chimene chikanadzamugonjetsa mdyerekezi ndipo chimenecho ndi mawu Yesu anachita chinthu chomwecho ndi mawu kwalembedwa ndipo Satana anayesera kuti awakutire iwo osati kuwabwereza iwo awakutire iwo kwa iye ndipo Yesu anati ndipo kwalembedwanso tsopano ife tiyenera kuti tizikhala ndi mawu amenewo ndipo mu msasa waung'ono uwu umene iwo anali nawo kumeneko wa Petro Yakobo ndi Yohane ndi Yesu Mose ndi Eliya ndipo mu msasa wawo iwo anaona khamu lakumwamba la mthunzi kapena lawila moto likulendewera mu mtambo uwu umene unawawalitsa Ambuye Yesu ndipo pamene iwo anakonzeka kuti apange chipembedzo chimodzi cha lamulo ndi china cha aneneli ndi zina zotero liwu linati uyu ndi mwana wanga wokondedwa mvereni inu iye ndiye pa zimene iwo analamulidwa zinali ndendende chimodzimodzi monga izo zinali mu Edeni muzikhala ndi mawu umenewo ndiye msasa wa Mulungu kwa anthu ake izo zikuoneka lero kuti ndi tsiku limene anthu akumapita kuseli kwa msasa mwachilichonse iwo akumapita kuseli inu mukudziwa ine ndinawuzidwapo nthawi ina kale kuti iwo ali ndi ndege tsopano imene ingakhoze imapanga maphokoso awo amene ife timawamva kozungulira kuno amene amagwedeza mazenera ndi pamene ndegeyo yathamanga kwambiri mwakuti iyo yadusa phokoso lake lomwe zimatchedwa malire a phokoso ndipo pamene iyo yadutsa kupitilira malire a phokoso ake omwe zimakhala zopanda malire zimene iyo ingachite ndipo ine ndikuganiza pa zimenezo kuti ife tikupezamo phunziro pamene ife tipita kudutsa malire a phokoso athu omwe ndikupita mu mawu a Mulungu ndiye ndizopanda malire zimene Mulungu angathe kuchita ndi munthu amene wakonzekera kuti apite kuseri kwa msasa, msasa wa munthu umenewo. Tsopano ife tikuona kuti kupita kuseri kwa msasa, kupita kuseri kwa izi, ine ndikumuona Satana nayenso akuwatengera anthu ake kuseri kwa msasa wa malingaliro, kuseri msasa wa kuganiza wamba. Satana akuwatengera anthu ake njira ina kuseri kwa msasa, Mulungu akuwatengera anthu ake kuseri mbali ina iyi. Ndipo Satana wawatengera iwo kuseri kwa msasa wa makhalidwe awamba, mene izo zifika pamalo akuti anthu ndipo akhoza kutsanzira ndi kuchita ndi kumapitirira nazo zinthu zimene iwo akuchita lero mwa dongosolo la makhalidwe. Ndi zopitirira maganizo anga za momwe mwamuna angathe kukamuyikira mkazi wake kunja uko atavala monga choncho, ndiyeno nkumumenya wina chifukwa chomunena iye. Ndizopitirira kuganiza kwa wamba, iye ayenera kudziwa bwinoko kuposa zimenezo, kuposa makhalidwe awamba. Kodi malo oyimirapowo ali kuti mwamuna wina kapena mkazi pa usinkhu wangawu? Ine ndikhoza kukufunsani inu izi, nanga bwanji ngati amayi yanga kapena amayi anu pafupifupi zaka 50 zapitazo akanayenda kupita pa nsewu atavala akabudula amenewo kapena zankati chilichonse chimene inu mumazitchapo izo? Lamulo likanawatenga iwo nthawi yomweyo ndi kukawayika iwo kwa misala. Dona anatuluka nyumba asanavale zovala zapamwamba, ndipo iye ayenera kuti akakhale kwa misala chifukwa mmutumo china chake chasokonezeka. Ndipo ngati zinali za misala kuchita chinthu ngati chimenecho nthawi imeneyo, icho ndithudi ndi chizindikiro chakuti china chake chachita misala. Zikadali kupelewera kwa ubongo panobe, kupita kuseri kwa kulingalira nyansi. Ndipo pamene munthu angamasute ndudu, ndipo madokotala nkutsimikizira kwa iye kuti zikwe akufa chaka ndi zimenezo, ndipo nkumakhozabe kumasuta ndudu, izo zikuoneka kuti china chake chalakwika ndi malingaliro a munthu ameneyo. Ndipo munthu akakhala ndi manjenje a mu ubongo, ndipo iye nkumalephera kumalephera kuti afatse, iye amachita chiyani? Iye amakafufuza ofesi iliyonse ya dokotala amene alipo mu dzikoli kuti akamufufuze chimene chalakwika ndi iyeyo. Komano iye amayima pa bara kapena mgalimoto ndi kumwa mpaka iye nkuchita misala kwa thunthu kutaya ndalama zake kuti azifosholeremo yekha mu zimenezo. Ndipo zikachitika kuti zimenezo zikumuchitikira asanaledzeletsedwe ndi moyo, ndiye iye amakataya ndalama iliyonse imene iye angayipeze mu ofesi ya dokotala kukayesetsa kuti akafufuze chimene chalakwika ndi iyeyo. Izo ndizosamvetsetseka. Ngati patabwera kantema akuwuluka pamwamba pa mzinda, ndipo ine nkutenga mfuti yanga ndikutuluka kuseri kwa nyumba yanga ndi kukamuombera kantema uyo. Mu maminiti 10 kuchokera pamenepo ine ndingakakhale ndili kundende. Iwo angandimange ine chifukwa cha makhalidwe osokoneza, kuombera mfuti mu mzinda, kuopseza mioyo ya anthu ndi mfuti, kumuombera kantema mwamba. Ine mwina ndikanakhoza kumupha munthu wina wake, iwo angatero. Iye ayenera kuti athamangitsidweko. Ndiyeno iwo amamugulitsa munthu moyo wokwanira kuti umuledzeretse iye ndi kukamuyika iye mu galimoto imene ingathe kukapha banja la thunthu. Ndipo iye akagwidwa, iye amapatsidwa kuti alipire madola 5. Kupha kochita kukukonzekera, chavuta ndi chiyani ndi dzikoli? China chake chalakwika pena pake. Tsopano kupita kuseri kwa msasa, kuseri kwa makhalidwe, kuseri kwa kuganiza, inu mukuzindikira andale athu lero sangala ngule kanthu zokhudza kuwerenga Baibulo ku sukulu. Iwo akuchita mantha, iwo sakudziwa kuti mphepoyo ikuombera mbali iti, iwo sakudziwa kaiwo aluza voti kapenayi. Ife tikusowa Abraham Lincoln wina, ife tikusowa John Quincy Adam wina, ife tikusowa munthu wina wake amenanga imirira mosasamala kuti mphepo ikuombera mbali iti ndi kudzapereka maganizo ake enieni. Lero mlaliki wachipembedzo, ngakhale inu mutamusonyeza iye mu mawu choonadi, iye samadziwa kuti achite chiyani. Iye amaopa kuti ataya chitupa chake chodyera. Ife tikusowa amuna ndi akazi lero amene ali nazo nyonga ndi uthenga wina wake amene angaime ndi kunena maganizo ake. Kunena chimene chili chabwino ndi chimene chili cholakwika, kaya mawu a Mulungu akulondola kapena chipembedzo chikulondola. Yesu anati mulole mawu a munthu aliyense akhale bodza ndipo anga akhale choonadi. Mwamba ndi dziko lapansi zidzapita koma mawu anga sadzatha konse. Kotero inu mukuona iwo akumapita kuseli kwa msasa wa mawu a Mulungu kuti akapeze yankho lawo. Pamene iye anali anawakakamiza iwo kuti achoke ku msasa wa mawu a Mulungu monga iye anachitira ndi Eva mʼmunda wa Edeni. Satana wachita chinthu chomwecho lero chabwino. Ife tikuzipeza zimenezo. Anthu akukakamizidwira ku miyambo yawo ndi tizikhulupiriro kunja kwa msasa, mu msasa wawo wa mwambo ndi kachikhulupiriro. Iwo ali nawo sasa nawonso, ndipo zimenezo zimawayika iwo kukakhala mu msasa wake. Wakewo ndi msasa wa maphunziro, theology, ntchito, madigrii ya udokotala, maphunziro, kutchuka, chilichonse chimene chili chotsutsana ndi msasa wa mawu a Mulungu. Mulungu ali nawo msasa wa anthu ake, achipembedzo ali nawo msasa wawowawo. Zaka zikwi zitatu zapitazo, munthu akakhoza kukumana naye Mulungu pafupifupi paliponse. Icho chinali chinthu chawamba kuti munthu akomane ndi Mulungu. Koma ndi chifukwa chani iwo sakukomana naye iye lero? Alipo anthu ambiri, zikwi ndi mamiliyoni a anthu ochuluka kusiyana ndi omwe analipo zaka zikwi zitatu zapitazo. Ndipo komabe Mulungu akadali chamakedzana china chake chimene chinkakambidwa mbiri yakale ina yamakedzana. Iwo sakukomana naye Mulungu maso ndi maso monga iwo ankachitira zaka zambiri zapitazo. Monga ine ndinanena zikwi zitatu zaka zina zikwi zitatu zapitazo. Iwo sakutero, si chawamba kuti munthu akumane naye Mulungu. Ngati munthu alankhula za zimenezo, iye amatengedwa ngati munthu wamisala wina wake amene wazungulira mutu. Si chawamba kwambiri kwa iwowo. Tikanena za Abrahamu ndi msasa wake, bwanji izo zinkachitika pafupifupi tsiku ndi tsiku. Abrahamu ankakomana naye Mulungu, iye ankalankhula naye iye osatiko khazokhazo. Koma pamene iwo anapita uko ku Gerari kukayenda, ife tikupeza kuti ali kumeneko kuti Mulungu anali mu msasa limodzi ndi Abimeleki Mfilisti. Icho chinali chinthu chawamba. Iwo ankakhala mu msasa wakukhalapo kwake. Lero iwo akumakhala mmisasa yawoyawo, ndipo iwo alibe nawo chochita msasa wa Mulungu. Iwo sakufuna kukhala ndi chochita chilichonse ndi iwo, chifukwa izo ndi zotengeka kwa dziko, izo ndi zotengeka kwa iwowo. Koma akumbukirani pamene Mulungu anawakonzera anthu msasa woyamba, iye anawamangira iwo linga ndi mawu ake. Iye nthawi zonse amatero, koma lero mmisasa yawo iwo sakuchita zimenezo. Ndi chifukwa chake inu simukumva zochuluka kwambiri za Mulungu. Tsopano ine ndikukhulupirira kuti msasa monga Mose momwe iye anakumana naye Mose mu chipululu. Mose anali ndi msasa kumeneko mene iye anali kudyesa nkhosa za pongozi yake yatero kuseri kwa chipululu. Ndipo tsiku lina kwa mbusa wa usinkhu wa zaka 80 uyu, iye anaona kuwala lawira moto mu chitsamba chikuyaka. Ndipo iye anakomana ndi Mulungu. Munthu yemwe anali akuthawa kuchokera kwa Mulungu. Tsiku lotsatira lake, nthawi zina kukomana ndi Mulungu zimakupangitsa iwe kuchita zinthu zosazolowereka. Mose anali wosazolowereka kwambiri tsiku lotsatira lakelo. Iye anali ndi mkazi wake atakhala pa chishalo cha bulu, ali ndi mwana pa mwendo wake. Ndipo ndevu zake zazitali zikufikira pansi, ali ndi ndodo yokhotakhota mdzanja lake, akupita uko ku Igupto kuti akalande fukolo. Tsopano awa anali maonekedwe onyozeka. Kodi ukupita kuti Mose? Ndikupita ku Igupto. Ukachita chiyani? Ukalitenga ilo. Iye anali atakomana ndi Mulungu. Kuwukira kwa munthu mmodzi. Izo zimaoneka zachilendo kwambiri, koma chinthu chake chinali chakuti iye anakachita izo. Chifukwa iye anali atakomana ndi Mulungu. Chimodzi-modzi ngati munthu mmodzi kupita kuti akalande Russia. Ndizokhazo zimene iwe ungasowe, munthu mmodzi muchifuniro cha Mulungu. Mose anali muchifuniro cha Mulungu. Ndipo anali ndi ndodo yokhotakhota mdzanja lake, osati lupanga. Ndodo, zinthu zosazolowereka Mulungu amazichita. Koma kumbukirani, Mose anachita kuchokamo mu msasa mmene iye anali akukhalamo kuti akachite izi. Chifukwa iye anakhala ali kumeneko ndi ankhondo onse, ndipo analephera kuchita zimenezo. Ali ndi ankhondo onse a Igupto, iye analephera kuchita zimenezo. Koma tsiku lina, Mulungu anamuyitanira iye mu msasa wake. Iye anati, inu ndinu ndani? Iye anati, ine ndine amene ine ndili. Osati ine ndinali kapena ndidzakhala, tensi yapakali pano. Ine ndine. Ine ndine Mulungu wa Abrahamu, Isaki ndi wa Yakobo. Ine ndamva kulira kwa anthu, ndipo ine ndakumbukira lonjezo langa. Ndipo ino ndi nthawi yoti izi zikwaniritsidwe. Ine ndikukutuma iwe uko Mose, ndi ndodo iyi imene ili mdzanja lako. Kodi chinali chiyani chimenecho? Iye tsopano, anthu ankaganiza kuti iye anali atapenga. Koma kodi iye anali atachita chiyani? Anachoka mu msasa wakewo. Farao anamuphunzitsa iye kwa zaka 40 mu msasa wa sukulu. Ndipo iye analephera. Ndipo zinamutengera Mulungu zaka zina 40 kuti azichotsemo izo mwa iye. Maphunziro ake onse ndi za Mulungu zake zonse zimene iye anali ataphunzitsidwa zinatengera zaka 40 kuti azichotsemo izo mwa iye. Ndipo kenako Mulungu anamugwiritsa iye ntchito kwa zaka 40. Mulungu amakhala ndi nthawi yovuta yomukonzekeletsa munthu wake. Koma inu mukuona, iye sakanatha konse kuti amutenge Mose, amugwire Mose. Kufikira Mose atachoka mu msasa wake opangidwa ndi anthu. Atachoka ku njira ya nkhondo yochitira izo, ndi njira ya chibadwa yochitira izo, kupita ku njira ya uzimu yochitira izo. Ndiye pamene iye anakafika mu msasa umenewo, Mulungu anakhoza kumugwiritsa iye ntchito. Tsopano ife tikupeza kuti mu chipululu ichi, ife tikuzindikira pamene iwo ananyamuka ndi kukatenga mayimidwe awo, ndi kutuluka mu Igupto kupita mu msasa wa Mulungu. Anatuluka mu msasa wa nsembe. Ndipo onse awo akuti muzigulitse nokha ku ukapolo kwa nthawi yonse. Pamene Mose mneneri anabwera uko, ndipo nazatsimikizira kuti mawu a Mulungu anali ali pafupi, kuti Mulungu amene anapanga lonjezo anali ali kumeneko kuti awawombole anthuwo. Iwo anasamuka ku msasa umene iwo anali alimo, anapita mu msasa wa mawu a Mulungu olonjezedwa olalo. Iwo anamukhulupirira mneneri ameneyo, chifukwa chizindikiro cha kutsimikiziridwa chinali kutsimikizira kuti izo zinali ndendende ndi mawu a Mulungu. Ndipo zinthu zimene iye ankachita zimatsimikizira kuti izo zinali zoona. Ndipo lawi la moto linkamutsatira iye njira yonse, zimatsimikizira kuti izo zinali mawu a Mulungu. Tsopano mu msasa uwu, zozidziwitsa zizindikiro ndi zodabwitsa zinali mu msasa uwu. Iwo anawasamutsira iwo ku chipululu. Iwo anawusiya msasa wawo wa chibadwa. Iwo anawusiya msasa wa matope. Iwo anawusiya msasa wopangidwa ndi maudzu ndi njerwa kuti akakhale mu mahema auko ku chipululu, kumene kunalibe chakudya kapena kanthu kalikonse. Nthawi zina Mulungu amatifunsa ife kuti tikachite zinthu zopusa mwakuganiza kwathu. Ndipo ngati inu mungachoke konse mu msasa wakuganiza kwanu, awo ndi malo amene inu munga kamupezeko Mulungu. Zindikirani, pamene iwo ankapita mu chipululu, uko kunali zozizwitsa zizindikiro. Pamene iwo ankasamukira mu msasa uwu. Tsopano kumbukirani, iwo anausiya msasa wa Igupto, ndipo anakasamukira ku chipululu ndi msasa wa Mulungu. Inu mukudziwa bwanji kuti zinali chomwecho. Mulungu anati, anthu ako adzakaenda kwa zaka mazana anayi. Koma ine ndidzakatulutsako ndi dzanja la mphamvu, ndipo ine ndidzawapatsa iwo dziko ili kuno. Ndipo iwo anali ali pa njira yawo ndi kuwala kotsimikizilidwa, neneli wotsimikizilidwa, ali ndi zizindikiro zodabwitsa kuti Mulungu anali mu msasawo. Ndipo iwo anali ali pa njira yawo. Iwo anali ndi lawi la moto, iwo anali ndi mneneli, iwo anali ndi mana, iwo anali ndi madzi a moyo. Amen. Iwo anali atasintha malo a msasa. Iwo ankayenera kuti achite zimenezo. Iwo sakanaziona zinthu zimenezo mu Igupto. Iwo ankayenera kuti asinthe malo a msasa ndi cholinga chakuti akaone cha uzimu. Chomwechonso anthu a tsiku la lero ayenera kusintha msasa achoke ku zipembedzo izo zimene zimati masiku a zozunzitsa anatha. Kulibeko chinthu chonga ngati ubatizo wa mzimu woyera. Ndipo malemba onse awa ndi olakwika, ndipo iwo anagwira ntchito mu mbado wina. Inu muyenera kusintha malo anu a msasa, mupite kuseri kwa msasa umenewo, mupite kumene zinthu zonse ndi zotheka. Onse a iwo anali akutsimikizira kukhalapo kwake mu msasa. Tsopano zindikirani ndiye, iwo anali nawo msasa wopangidwa ndi anthu wamiyambo ndi kachikhulupiriro. Mose atafa kale, ndipo Mulungu anachita ndi anthuwo kwa zaka zambiri. Mulungu sali mu msasa wake panonso, mu msasa wawo, chifukwa iwo anawapangira iwo msasa, msasa wodzipangira wokha. Kumbukirani, pamene iwo anayitanidwa kuti atuluke mu Igupto, Mulungu anawapatsa iwo mneneli, anawapatsa iwo mwana wankhosa wa nsembe, anawapatsa iwo zonse zimene iwo ankazisowa. Mawu chizindikiro chozizwitsa mneneli woti aziwasogolera iwo, chitetezero choti chiziwasamalira iwo, lawi la moto kuti liziwasogolera iwo. Ndipo pamene iwo anakafika ku chipululuko, iwo anali osakhutitsidwabe. Iwo ankafuna china chake chimene iwo akanamachita iwo eni. Chisomo chinali chitapereka zimenezo, tsopano iwo akufuna china chake choti azichita iwo eni. Kotero iwo akhoza kupanga bungwe ndi kumakangana ndi kumamenyana ndi kumadyana, ndani amene ati akhale wansembe wankulu ndi ndani amene ati adzakhale ichi icho kapena chinacho. Siku lina Mulungu anati, Mose udzipatule wekha kwa iwowo. Ndipo iye anangowameza iwo muzolankhula zopanda pake za Kora. Tsopano zindikirani, zizindikiro zonse izi ndizo dabwitsa zinkatsimikizira kukhalapo kwake. Ye iye anapanga munthu, anadzipangira yekha msasa. Msasa wakachikhulupiriro ndi mwambo. Osati msasa wa Mulungu wa mawu ake, msasa wawo wawo. Iye ankayenera kuti awasiye iwo, pakuti iye ndi mawu. Iye sangathe kukhala pamene anthu akuphunzitsidwa kunja kwa mawu awa. Mulungu sangathe kukhala mu msasawo. Iye sangathe. Iye sanayambe wachitapo, iye amayenera kukhala ndendende pamene mawu ake ali. Pamene iye anasamuka mu msasa uwo nthawi imeneyo, wagulu lonse lija la anthu amene iye anawatulutsa kuchokera ku Igupto, iye ankangokhala pakati pa aneneli ake okha, kwa amene mawu ake ankabwerako. Mawu ankabwera kwa mneneli kuti akatsimikizire olalo. Iye ankakhala pakati pa aneneli ndipo ankaulula kwa aneneli. Momwe iwo ankawatembelera anthuwo ndi kuchitembelera chinthucho. Ndipo Mulungu ankawaphunzitsa iwo malamulo ake ndi njira ya moyo. Ndipo anthuwo nthawi zonse ankatsutsana nazo izo, ndipo ankamuzunza mneneliyo, ndipo potsiriza ankamugenda iye kapena kumucheka iye mzidutswa ndi kumuchotsapo iye. Yesu anati, ndi ndani mwa aneneli amene makolo anu sanamuphe? Ndi ndani wa iwo wa olungamawo amene anatumizidwa kwa iwo? Banati nchito za Atate anu inu mudzazichita. Iye sanali kulankhula kwa achikominisi, iye anali kulankhula kwa ansembe, anthu achipembedzo, afalisi ndi asaduki. Ine ndikuganiza liwu lake silingasinthe mochuluka kwambiri usiku uno, kungoti zikhala moyipirako pang'ono mwina mwake kwa iwo. Tsopano ife tikupeza kuti iye angakhala nthawi imeneyo pakati pa aneneli ake. Ndiye iye anadzakhala mlendo kwa iwo, chifukwa iye amakhala kokha mu mawu ake kuti azikawatsimikizira iwo. Baibulo limanena kuti iye amawayang'anira mawu ake kuti akawatsimikizire iwo. Iye akuyesera kuti amupeze wina wake. Ngati iye atangotha kumupeza munthu wa mtima watheka monga Samson. Samsoni anapereka mphamvu zake kwa Mulungu, koma iye anapereka mtima wake kwa Delila. Umo ndi mmene nthawi zambiri ife timachitira lero, timangopereka china chake kwa Mulungu koma osati zonse. Koma Mulungu akufuna zonse za ife monga insurance. Pamene iwe upeza insurance, iwe umayenera kungopeza yokutetezera chilichonse. Ndipo ndicho chimene chitsimikiziro chodala ichi chimatichitira ife. Icho ndi insurance yokutetezera chilichonse. Iyo imatitetezera zonse zimene ife tikuzisowa kuno moyo uno. Ndi chiukitsiro chathu, ndi moyo wa muyaya. Iyo imaphatikiza chilichonse. Zindikirani. Mulungu anakakhala kunja kwa msasa wawo pamenepo kwa zaka 400. Bwanji, iye analibe mneneli winanso. Kuchokera kwa mneneli Malaki mpaka kwa mneneli Yohane. Zaka 400, panalibe kuzunguza kumodzi kwa gudumu kumene Israeli anakuchita. Mulungu anali atachokamo msasawo. Iwo anamuyika iye kunja nditi zikhulupiriro tawo ndi kuzikonda kwawo ndi kusiyana kwawo pa mawu. Zaka 400 alibe mawu. Kuchokera kwa mneneli mmodzi kupita kwa winayo, iye anayenda mpaka mneneli wamaliza anali Malaki. Ndiyeno kunalibenso mneneli wina kwa zaka 400. Ndipo kenako Mulungu anadzabwera poonekera kachiwiri. Siku lina iye anadzayendanso pakati pawo, koma miyambo yawo inali itatenga kwambiri malo ake pakati pa iwo. Iye anali mlendo kwa iwo. Miyambo ya makolo inali kutsuka mbale ndi momwe angakonzere tsitsi lawo ndi kuvala mabatani ena ake pa zikhotho zawo ndi zenizeni za ansembe awo, minjiro ya ansembe awo. Ndipo winayo ndi mfalisi mapeto, ndipo winayo ndi msaduki. Ndipo zimenezo zinali zitatenga malo amawu pakati pa anthu amenewo, kufikira kuti pamene Mulungu anadzawachezera iwo, iye anali mlendo. Mundilole ine ndinene izi ndi chikondi ndi kulemekeza, koma kuti ndizifikitse izo mkati, ndi chinthu chomwechomwecho lelo. Izo sizinasinthe mpang'ono pomwe. Pamene iye abwera pakati pa anthu mu mphamvu yake ndi chionetsero kuti adzatsimikizire kuti mawu ake ali omwewo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, chifukwa iyeyo ndi mawu, anthu amati wa mbwebwe, Belezebule, wa Yesu yekha, kapena china chake monga zimenezo. Ena amakuyikani inu mu gulu lina lake, koma izo zimayenera kukhala mwa njira imeneyo. Mukuona, ife sitinakhale naye mneneli tsopano kwa pafupifupi zaka 2000. Amitundu sanakhale naye mmodzi, inu mukudziwa, analonjeza kumapeto. Tsopano ife tikudziwa zimenezo mwalemba, ife tikudziwa zimenezo apanso mwambiri yakale kuti izi zinalonjezedwa kwa ife. Tsopano zitatha zaka 400, Mulungu anadzayenda kumene pakati pawo tsiku lina molingana ndi lemba. Iye anali woti adzasandulike thupi ndi kudzakhala pakati pawo. Dzina lake azidzatchedwa Wauphungu, Kalonga Wamtendere, Mulungu Wamphamvu, Atate Wosatha. Ndipo pamene iye anadzabwera pakati pa anthuwo, iwo anati, ife sitimulola kuti munthu uyu azitilamulira ife. Ndi chikalata chanji cha chiyanjano chimene iye ali nacho? Ndi chipembedzo chiti chimene chamutumiza iye? Iye analibe woyanjana nawo. Mpingo uliwonse kumene iye amapitako, iwo amamponyera iye panja. Iwo analibe chochita chilichonse ndi iye, chifukwa iye sanali mmodzi wa iwo. Ndipo monga zinalili kumeneko, chomwe chonso izo zili tsopano. Baibulo linati mpingo wa Laodikaya ukanadzamuyika iye panja, ndipo iye anali akugogoda akuyesera kuti alowe mkati. Pali china chake cholakwika pena pake. Tsopano wanji iwo anali atapanga msasa wawo. Iwo ngati iwo akanawadziwa mawu, iwo akanamudziwa yemwe iye anali. Yesu anati, ngati inu kufuzani malemba, pakuti mwa iwo inu mukuganiza kuti inu muli nawo moyo wamuyaya, iwo ndi amene ati akuwuzeni inu yemwe ine ndili. Ndi chimene lemba linanena. Tsopano iwo akuchitira umboni za ine, ndipo ngati ine sindikuchita ntchito zimene zinalonjezedwa kuti ine ndidzazichita, ngati ine sindikuchita ntchito zimene Atate anga mawu. Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Tsopano ngati ine ndili munthu ameneyo, mufufuze malemba ndipo muone chimene ine ndiyenera kumachita. Ndipo ngati ine sindikukwanirapo ngati ntchito zanga, ntchito zimene mawu akuchitira umboni, Atate akuchitira umboni za ine, ngati izo sizikutsimikizira yemwe ine ndili, ndiye kuti ine ndikulakwitsa. Zimenezo ndizoona. Ngati inu simungathe kundikhulupirira ine, mwakhulupirire mawu. Iye anati, ntchito zimene mawuwo akubereka. Mukuona, iye anali mlendo pakati pawo. Iwo sanamudziwe iye. Ife sitikhala ndi chochita chilichonse ndi munthu ameneyi, munthu wosamvetsetseka basi, yemwe anali atabadwira kumeneko modyera ng'ombe kwina kwake. Ndipo iwo ankakhulupirira kuti amayi ake anali naye mwana uyu iyeyo asanabadwe, kapena iye asanati mwana uyu anabadwira mchigololo kani. Ndiyeno iwo kuti mwanayo asanabadwe kuti iye anathawa ndipo anakakwatirana ndi Yosefe. Ndipo iye anachita zimenezo ndi cholinga chakuti angomuchotsera iye chidetsocho khalidwe lake. Ndipo iye anadzakhala munthu wa mtundu wododometsa chifukwa chakuti iye anali mwana wobadwa mchigololo, ndipo ndicho chifukwa iye anali. Ndipo pamene iye anatulukira, kodi iye anachita chiyani? Anang'ambira pansi tizikhulupiriro tawo, anagudubuza matebulo awo, anawakwapula iwo nkuwachotsa pamalopo ndi kuti kwalembedwa. Amen. Zimenezo zimayenera kuwawuza yemwe iye anali. Kwalembedwa! Chabwino, iwo analibe chochita chilichonse ndi munthu ngati ameneyo, koma pansi mwakuya mumtima mwawo iwo ankadziwa yemwe iye anali, pakuti Nikodimo mosabisa ananena zimenezo. Rabi, ife Afarisi, ife tikudziwa ndinu mphunzisi wochokera kwa Mulungu, akuti palibe munthu amene angathe kuchita zinthu zimene inu mukuchita kupatula Mulungu atakhala ndi iye. Ndiye ndi chifukwa chiyani iwo sanamuvomereze iye ndi iye? Ndi chifukwa chakuti msasa wawo unali utayika malire ake. Iwo sukanamulola iye kulowa mu msasawo, iwo sumamulola aliyense kuti atuluke apite kwa iyeyo. Iwo anali ndi msasa wawo wawo. Iye anabwera usiku pamene chipata chinali chitatsekedwa zenizeni, koma iye anadzapeza kuti anakhoza anakumana naye iye muli monse. Inde chimodzimodzi nsolero, iwo ali iye wadzakhala mlendo wobwera. Iwo sakuamvetsa iwo, kodi izi zakhala bwanji ndipo izo zingakhale bwanji? Pamene mawu iwokha akuchitira umboni kuti izi ndi ndendende zimene zimayenera kuti zidzachitike mu tsiku la lero, momwe ife tinadutsira mu zimenezo mobwerezabwereza. Koma icho ndi choonadi. Iye anali kwa iwo mu msasa wawo wotengeka, wakuswa miyambo yawo, wosokoneza matchalichi yawo. Ndithudi anangokhala wa mbwebwe wa za mizimu wotchedwa Belezebule. Ndicho chimene iye anali. Ndipo ine ndikukhulupirira ngati iye atabwera pakati pathu lero, iye angadzakhale chinthu chomwecho kwa ife. Pakuti ife tili nayo miyambo, ife tili nacho chipembedzo, ife timalephera ngakhale kuti tizigwirizana wina ndi mzake. Chifukwa chiyani? Alipo malo amodzi okha amene munthu angamayanjane, ndiwo pansi pa magazi okhetsedwa. Ndipo magazi anakhetsedwa ngati nyongolosi ya moyo kuti ikameretse mbewu iyi mawu. Kunja kwa zimenezo, zo chinga, zo jibembezo chatu, ntawi zonse, zizi watabangitsira antu kutari. Kuma iye angazakale mlendo lero. Iye angamaza chedwe chintu chomwecho. Iye angamaza chitidwe chisuzo. Iye angazaikirwe kunja kwa nsasa. Kukoko dinu mkudziwa, Biblia lomwelo limene linati, iye azakanidwa ndi muntu, muntu wazisoni, odziwa zowawa. Ndipo iwo anamukana. Ndipo ife tinamwesa iye wokanthidwa ndi wozunzidwa ndi Mulungu. Lemba lomwelo limene linanena zimenezo. Neneli yemweyo amene anayimba Mulungu wanga, chifukwa chiyani inu mwandisiya ine. Mafupa anga iwo akuonekera pa ine. Iwo alasa manja anga ndi mapazi anga. Pamene iwo anali kuimba nyimbo imeneyo muchalichi, nsembe yao. Mulungu amene iwo ankaganiza kuti iwo anali akumutumikira, iwo anali akumupachika. Zili chomwe chonso lero, Mulungu yemwe yemweyo. Taonani zimene neneli ananena Amos, mune iye ankafika mu Samaria. Ndipo maso ake angonowo anafota, pamene iye ankabwera kumeneko, ndikudzawuona mzinda wochimwa uwo. Akaza tagona munsewu ndi amuna, Amerika wa makono. Mune iye anayangana pa izo, maso ake anafota. Ndipo iye analibe munthu aliyense woti amuthandizire iye. Iye analibe kadi la chiyanjano. Mulungu anali atamutuma iye. Kodi anthuwo akaumva uthenga wake? Ayi, iwo sakanaka mumvera iye. Koma iye analosera ndipo iye anati, Mulungu yemweyo amene inu mukudzinenera kuti mukuntumikira adzakuonongani inu. Ndipo ine ndikunena mu dzina la Yesu Kristu. Mulungu yemweyo amene fuko lino likudzinenera kuti fuko la chipembedzo. Mulungu yemweyo amene iwo akudzinenera kuti akumutumikira adzawononga iwo mukuseruzika kwawo. Iye adzawononga chipembedzo chilichonse kuchichotsapo pa nkhope ya dziko lapansi. Chimene iwo akudzinenera kuti akuchitumikira. Kotero zindikirani, iye anawadzudzula iwo, ndipo iwo anakamuyika iye kunja kwa nsasa wawo. Yesu anakavutika kunja kwa nsasa. Iwo anakamuyika iye kunja kwa nsasa, kunja kutali kuseli kwa nsasa wawo. Ife tukupeza kuti Baibulo linanena kuti, mutsiku lotsiriza lino, pansi pa mbado wa Laodikaya uwu, iwo adzachita chinthu chomwe chomwecho. Iwo adzayikidwa kunja kwa nsasa. Tsopano taonani zimene iye akunena kuti tizichita tsopano potseka. Anayikidwa kunja kwa nsasa kumene nsembe zinkakaotchedwako. Ndiko kumene kunali kwawo kwa iye. Iye anali nsembe. Tsopano mbale mlongo, kodi inu mukudziwa kuti wina aliyense wa inu nonse muyenera kupereka nsembe? Inu muyenera kuti mukhale nsembe ya Mulungu? Kupereka nsembe zinthu za mdziko? Kupereka nsembe zosangalatsa zanu zomwe za mdziko lino? Kupereka nsembe zinthu za mdziko? Inu mukudziwa chifukwa chimene anthu samachitira zimenezo? Inu mukudziwa nkhosa? Nkhosa ilinacho chinthu chimodzi chokha chimene iyo imapereka. Ndipo chimenecho ndi ubweya. Kotsopano iyo simafunsidwa kuti itulutse kapena kuti ipukuse ubweya wina wa chaka chino. Iyo imafunsidwa kuti kuti ibeleke ubweya. Ife sitimafunsidwa kuti tipukuse china chake. Ife timafunsidwa kuti tizibeleka chipatso cha mzimu. Zimenezo ndi za mkati mwa nkhosa, chimene iyo ili mkati chimapanga ubweya kunjaku. Ndipo pamene munthu wakhala ndi Kristu mkati, izo zimamupanga iye kukhala wonga Kristu kunjaku, osati zodzipangira zina zongovala. Chabwino, ife tikupeza kuti pamene izo zikuchitika pamene Kristu azizabwerera, kodi iye akulandiridwa bwanji? Chimodzi-modzi basi monga izo zinalili pachiyambi, nthawi zonse zakhala zili. Chetero, iye anawadzudzula iwo kwambiri, mwakuti iwo anakawayika iwo kunja kwa nsasa wake, ndikumupanga iye ngati ochimwa, chimene iye anadzakhala chimo chifukwa cha ife. Tsopano zitatha zaka mazana mazana, inde pafupifupi zaka 2000, iye akudzachezeranso msasa wawo kachiwiri, molingana ndi mawu ake olonjezedwa, kuti iye akanadzachita mu tsiku lotsiriza. Iye wadzachezeranso msasa kachiwiri. Iye wadzachezeranso msasa kuti adzaonetsere mawu awa lero. Modzi-modzi monga iye anadzachezera kumbuyoko mu tsiku limenelo Ndipo iye anateronso mutsiku la Mose, ameneyo sanali Mose akuchita zimenezo. Mose anali munthu, uyo anali Khristu. Yamonani Yosefe moyo wake, wokondedwa ndi abambo, odedwa ndi azichimwene ake, chifukwa chakuti iye anali mpenyi. Ndipo iwo ankamuda iye popanda chifukwa, chimenecho chinali chifukwa chokhacho chimene iwo ankamudera iye, choyimira changwiro chalero ndendende. Mpingo apanso iwo akudana nacho chinthu cha uzimucho. Ndipo ife tikupeza kuti iye anagulitsidwa kwa pafupifupi ndalama sate za siliva, kuganiziridwa kuti wafa, anamuchotsamo ndipo anakamuyika iye nyumba ya ndende, monga Yesu anali pa mtanda. Munthu mmodzi anatayika ndipo munthu winayo anapulumutsidwa, ndipo anachotsedwa kuchokera pamenepo anapita ku dzanja la manja la Farao. Umo ndi ndendende momwe Yesu anachitidwira. Anali Davide, ndipo anayenda kudusa mmisewu akulira mfumu yokanidwa. Ndipo anakakhala pa phiri akulirira Yerusalemu. Ameneyo sanali Davide, mwana wa Davide. Zaka mazana pang'ono zitachitika zimenezo, anadzakhala pa phiri lomwelo ndipo analira chifukwa chakuti iye anali mfumu yokanidwa pakati pa anthu ake omwe. Zikumakhala Khristu nthawi zonsezo. Ndipo lero pamene zinaloseredwa kuti Khristu ayenera kubwera mu msasa, inu mukudziwa chimene chinachitika. Izo zidzakhala ndendende basi monga izo zinakhalira nthawi imeneyo. Izo ziyenera kukhala mwanjira imeneyo kuti zikakwaniritse zimene mawu apa analonjeza kuti iye adzachita. Tsopano kumbukirani, Khristu anakhala mu mbado wa Nowa. Ameneyo anali Khristu, Yesu Khristu yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse, mawu okanidwa a olali. Zindikirani, ndipo uneneli wake wa chivumbulutso 3 ndikupeza pamene iye anadzabwera mu tsiku lotsiriza lino, monga iye analosera. Iye akanadzabwera mu tsiku lotsiriza lino. Ndipo kodi iye anawupeza mpingo ku Laodikaya uli motani? Olemela, osasowa kanthu, ndipo utakhala ngati mfumukazi, ndipo sumaona zowawa. Ndipo anamuyika iye kunja kwa mpingo, analibe naye ntchito iye. Iye anapita kunja kwa msasa kachiwiri. Komano iye samadziwa kuti iye anali wa maliseche, akhungu, ndi omvetsa chisoni, ndipo samadziwa izo ayi. Panonso ngati iye atabwera panonso mwanjira yomweyo monga iye anachitira nthawi imeneyo, iye angadzadzudzule mkazi aliyense ovala akabudula. Iye angadzamudzudzule mkazi aliyense wodula tsitsi pa nkhope yopentedwa aliyense. Mwamuna aliyense amene angakhale wochepera mokwanira kumamulola mkazi wake kuti azichita zimenezo, iye angadzaterobe. Ndiye iye angadzakhadzulire pansi chipembedzo chilichonse chimene chingakhalepo ndi kudzaswa kachikhupiro kalikonse kamene ife tili nako. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye angadzachite zimenezo? Ndithu ndi iye angadzatero. Ndiko kulondola. Kodi iwo angadzachite naye chiyani iye? Angadzamuyike iye kunja kwa msasa. Ndithu ndi iwo sangagwirizane naye iye. Ayi bwana. Tsopano ife tikumupeza iye apanso mu tsiku lalero monga Bible linati, iye akanadzakhala wayikidwa kunja kwa msasa. Pakuti iye nthawi zonse akukhala yemweyemweyo, mawu yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Iwo sakumufuna iye. Iwo anamukana iye apanso pamodzi ndi bungwe lawolo. Iwo angakonde lero monga iwo anachitira nthawi imeneyo pamene iye anali pa mulandu. Ndipo lero pamene mawu ali pa mulandu, tachitika ndi chiyani? Iwo amukananso kachiwiri monga iwo anachitira nthawi imeneyo. Ndipo amuvomereza Baraba wakupha m'malo mwa Khristu. Bungwe lingachite chinthu chomwechomwecho. Ndipo lero chifukwa iwo awakana mawu ndi kuzindikiritsa kwa ngwiro kwa olali, iwo azigulitsa okha ndipo akonda Baraba, mgwirizano wa mipingo ya dziko lapansi wakupha wa mawu. Iwo akuakana mawu ake, akuukana ubatizo wake, akuikana mphamvu yake, akuzikana zizindikiro zake. Ndipo alinso ndi kachikhulupiriro kapena miyambo yakuvala makolala otembenuzidwa ndi chilichonse. Mazipangira okha tizikhulupiriro ndi zina zotero, iwo akuyesera pa ntchito zabwino. Iwo sanadzozedweretu kumoyo kuyamba ndi kuyamba. Iwo analibe chinthu chokhulupirira nacho. Iye amene wandidziwa ine wawadziwa Atate anga, ndipo monga Atate andituma ine, chomwe chonso ine ndikukutumani inu. Mulungu amene anamutuma Yesu analowa mwa Yesu. Ndipo Yesu amene akukutumani inu azilowa mwa inuyo. Iye amene akhulupirira mwa ine ntchito zimene ine ndikuzichita, nayenso azidzazichita. Pitani inu kudziko lonse ndipo mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse, wakuda, wachikasu, oyera, wa brown, chilichonse chimene iye angakhale. Zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira, mpaka kuti pa dziko lonse lapansi ndi kwa cholengedwa chilichonse. Mtumiki wang'ono wa Chibaptisti osati kale litali mu Tucson anabwera kwa ine anati, Mʼbale Branham, vuto lanu ndi ili. Inu mukuyesera kuti muupange uno kukhala mʼbado wa atumwi. Iye anati, palibepo chinthu chotero ngati mʼbado wa atumwi lero. Mʼbado wa atumwi unatha. Ine ndinati, ndi choncho? Ine sindimadziwa zimenezo. Ndiye iye anati, chabwino, zili chomwecho. Ine ndinati, inu mukutsimikiza? Iye anati, ndithu ine ndikutsimikiza. Iye anatero, chabwino, ine ndinati, inu mukuganiza kuti unatha bwanji? Anati, umenewo unali wa atumwi. Ine ndinati, Petro ananena pa tsiku la Pentekoste, kodi inu mumakhulupirira mawu ake? Inde Bwana. Iye anati, lapani mmodzi aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu, pakuti lonjezo ili lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa ana ana anu ndi kwa iwo amene ali kutali, ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Lonjezo lomweli ili ife tiyenera kubwerera mbuyo kwa ilo. Dr. Simon Petro analemba dongosolo la kamwedwe kake. Bible linati, kodi kulibeko mvunguti ku Giliadi, kodi kulibeko singanga kumeneko. Chabwino inu mukudziwa ngati inu mutenga dongosolo la kamwedwe kake la dokotala. Pamene iye apeza matenda amene ali mthupi lanu, ndipo iye ndikulemba dongosolo la kamwedwe kake, inu zingakhale bwino kuti mukwaniritse zimenezo. Mumupeze wa zamankhwala weniweni amene angakwaniritse izo chimodzi-modzi basi monga zalembedwera, chifukwa iye ayenera kuyikamo chiphe chochuluka kwambiri ndi katemera wochuluka kwambiri, zochuluka kwambiri zakuti thupi lanu lingazitenge. Inu mukuona iye izo zinayesedwa kale ndipo zinatsimikiziridwa, ndipo inu muyenera kutenga dongosolo la kamwedwe kameneko. Ngati inu simutero, inu mukapeza dokotala amene ali wabodza kuti azikakupusisani nazo izo, amene sadziwa momwe angayezere mankhwalawo molondola, iye adzakuphani inu. Ndipo ngati iye ayikamo kufowoka kwambiri mmenemo, iwo sangakuchitireni inu wina uliwonse. Ndipo ndilo limene lili vuto ndi madokotala ambiri inu. Inu mukuchita mopusa ndi dongosolo la kamwedwe kake. Petro anati, ine ndikukupatsani inu dongosolo la kamwedwe lake la nthawi zonse kwa inu ndi kwa ana anu ndi iwo amene ali kutali, ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Osatibwerani ndipo mudzajowine, koma lapani mmodzi aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha machimo, ndipo mudzalandira zotsatira. Amen. Mzimu woyera, pakuti lonjezo dongosolo la kamwedwe aka lili kwa inu ndi kwa ana anu. Tsopano ena inu madokotala labodza, musiye kulemba dongosolo la kamwedwe labodza limenelo. Mukuona? Inu mukuwapha anthu anu omwe. Chifukwa chake chinthu chenichenicho sichikufika kwa iwo. Inde, inu mukudziwa pa dongosolo la kamwedwe lomwe lili momwe adokotala amawapezera mankhwala awo. Iwo nthawi zonse amatenga ndi azasayansi amayesera kuchiganizira china chake, ndiye iwo amachipereka icho kwa mbira yoyesererapo ndikuona ngati icho chingamuphe iye kapena ayi. Ndiyeno inu mukudziwa mankhwala amatengera mwayi. Inu mukhoza kukhala bwino ndipo iwo akhoza kukuphani inu. Ndikuona chifukwa anthu onse sali ngati mbira yoyesererapo mwina mwake. Kotero koma pali chinthu chimodzi ndi dongosolo la kamwedwe ili, ilo ndi la onse. Ndipo ndiye dokotala weniweni aliyense amene sangakhale amene ali ndi chikhulupiriro chochuluka mu mankhwala ake omwe, iye sangamufunse wina. Ena iwo ndi amantha kwambiri kuti amutenge wa ndende wa chilango cha moyo onse, ndipo kenako ndikumumasula iye ngati angakhale nawo moyo mulayiye kuti atenge dongosolo laka mwedweko. Koma pa malo awa ife tinali ndi dokotala weniweni. Iye anabwera anadzatenga dongosolo laka mwedwero iye mwini. Mukuona ine ndine osati ine ndidzakhala, ine ndine chiukitsiro ndi moyo, atero Mulungu. Iye amene akhulupirira pa ine ngakhale iye anafa, komabe iye adzakhala moyo. Ndipo aliyense amene ali moyo ndipo nakhulupirira pa ine sadzafa konse. Marita anati, iye anati, iwe ukukhulupirira izi? Iye anati, ee Ambuye, ine ndikukhulupirira kuti inu ndi Khristu amene anali woti adzadza mu dziko lapansi. Zilibe kanthu zimene ena onsewo akukutchulani inu, ine ndinaziona kale izo. Pa Gologota iye anatenga Jackson mwini wake. Ndipo pa mawa wa Easter imfa inalephera kuti imugwire iye. Ine ndine chiukitsiro ndi moyo. Iwo anabayiramo imfa mwa iye, koma iye anadzauka wachigonjetso pa imfa, gehena ndi manda. Iye anatenga Jackson iyo mwini wake. Ndipo iye anatumiza madokotala ena kuti akalembe dongosolo la kamwedwe kake amene anali nalo vumbulutso la yemwe iye anali. Kodi anthu amati ine mwana wa munthu ndine ndani? Petro anati, inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wa moyo. Iye anati, odala ndi iwe Simoni, iwe wazimvetsa izo tsopano? Ine ndikukupatsa iwe makiyi akufumu. Chilichonse chimene iwe udzamanga pa dziko lapansi, ine ndidzachimanga icho kumwamba. Ngati iwe udzamasula pa dziko lapansi, ine ndidzachimasula icho kumwamba. Ndipo pa dziko la Pentekoste pamene iwo anaziona zonse izi zikuchitika, iwo anati, kodi ife tichite chiyani kuti tilandire katemera uyu? Apa iye anawerengera dongosolo la kamwedwe kake. Iye anati, tsopano ine ndikukulemberani dongosolo la kamwedwe kake. Ilo ndi la inu, ndi la kwa ana anu, ndi kwa iwo amene ali kutali, ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Musachite masewera ndi dongosolo la kamwedwe kakelo, inu mudzafa. Iwo akuzifowokesa kwambiri izo lero, mpaka izo si kanthu koma madzi achipembedzo. Ndiko kulondola mankhwala ena aumitsira mtembo amene iwo amawabayira mwa munthu wakufa kuti amupange iye kukhala wakufa kwenikweni. Oh, koma mʼbale kulipo kudzoza kwenikweni, ulipo mvunguti ku Giliyadi. Iwo ndi wakuchilitsa kwa moyo. Ola, musachite masewera ndi dongosolo la kamwedwe kake. Mungotenga dongosolo la kamwedwe kake momwe linalembedwera, ndipo Mulungu ndi wokakamizidwa ku mawu ake. Osati wokakamizidwira ku kachikhulupiriro kapena mwambo kapena chipembedzo, iye ndi wokakamizidwira ku mawu ake. Muzitsatira dongosolo la kamwedwero, amenewo ndiwo maziko woyambirira. Muyambepo, mukatero mwasayinira ndipo mwakonzeka kuti mugwire ntchito. Zindikirani kunja kwa msasa. Iwo asankha Balaba lero. Pamene uthenga wayenda mbuyo ndi mtsogolo kuzungulira dziko lapansi, zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa zatsatira chitsitsimutso. Koma mʼmalo mobwera mkati ndikudzayesa kuti achite izo, iwo akujoinana naye Baraba. Ife tisanakhale nazo zankutu izi ndi zina zotero mu mpingo wathu, ife tikhale apamwamba monga ena onse a iwo. Tsopano iwo amutenga Roma ndi onse a iwo pa limodzi. Baraba, zindikirani ife ndiye kuti tili mu msasa wa ukuluwo, ife tikuyitanidwa kuti tipite kuseri kwa msasa umenewo. Yesu nayenso kuti iye akathe kuwayeretsa anthuwo ndi magazi ake omwe anakavutika kunja kwa chipata. Tiyeni ife tipite kwa iye kuseri kwa chipata, taonani titanyamula chitonzo chake. Kodi iye anachitidwa chitonzo chifukwa cha chiyani? Osati chifukwa chakuti iye anali wa Methodist kapena Baptist, ine ndikutsimikizirani inu zimenezo. Osati chifukwa chakuti iye anali mfarisi kapena msaduki, chifukwa chakuti iye anali mawu otsimikiziridwa, titanyamula chitonzo chake. Chachiyani? Mawu otsimikiziridwa. Ndipo kulondola, izo zinali zimene iye anachita. Iye anati, ngati ine sindichita ntchito za Atate anga, musandikhulupirire ine. Ngati ine sindili yankho kwa mafunso a malemba onse. Yesu wachipangano chatsopano anali Yehova wachakale. Kulondola ndende. Ine ndikukhulupirira pamene ine ndinali kukuwuzani inu tsopano nthawi ina kale kapena pena pake mu msonkhano Mwina izo sikunali kuno. Yehova wa chipangano chakale, Yesu wa chatsopano. Inu mkukumbukira, pamene ine ndi nkapita kukasaka agorogoro mau meneo, ndipo zinali pamenepo. Nthambi zitatu zazikulu izo, zinakumana pa imodzi kumeneko, pa phiri uko. Ine nditayima pamenepo, ndikuyang'ana pamenepo. Ndipo ine ndinasendera pafupi, ndipo ndinavula chipewa changa, ndinayika mfuti yanga pansi, ndinakafika pamenepo. Ndipo liwu linagwedeza chilelo linati, Yesu wachipangano chatsopano, ndi Yehova wachakale. Ukhalebe wokhulupirika. Kotero m'musi kumene pamenepo, ndi pamene agologolo anadzaonekera akenako, anabwera nkudzakhalapo pamene panalibe aliyense pamenepo. Mukuona, izo ndi choonadi. Mukuona, izo ndi zoona. Kotero Mulungu akudziwa pamaso pa yemwe ine ndayimapo. Icho ndi choonadi cha izo. Ndiko kulondola. Icho ndi choonadi. Komwe uko mu Kentucky, ndipo alipo anthu amene akhala pomwe pano usiku uno, analipo pamene izo zinkachitikanso. Chinthu chomwecho. Inde, ife tikudziwa kuti icho ndi choonadi. Yesu wachipangano chakale. Monga pamene anthu achi China anabwera koyamba kuno, iwo samatha kuwerenga ngakhale kulemba chineneno chathu. Koma iwo anali anthu odziwa kuchapa zovala. Ndipo kotero iwo amati, iwe ukapita kuchapira zovala kwa achi China, iye angangozitengera kachipepa lake na koyera kakang'ono, iye samatha kuwerenga chinthu chimodzi, ndipo iye ankadziwa kuti iwe siutha kuwerenga ngati iye atalemba izo. Kotero iwe ukabwera, iye ankangotenga kachiduswa kapepa lakakang'ono akakoyera, china chake mwadongosolo ili, kuti pomwe apa, ndipo iye amakangamba iko mwanjira ina monga choncho. Tsopano iye amakupatsa iwe chiduswa chimodzi chapepala, ndipo iye ankasunga kachiduswa kenako kapepala. Ndiyeno pamene iwe ukudzabwereranso kuti udzatenge zovala zako, iye amati, undilole ine ndione chiduswa chako chapepala. Ndipo iye amakatenga izo, ngati izo zigwirizana, izo zinali zimenezo. Iwo matenga zovala zako zakuda zitachapidwa. Ndipo Yesu anafanana ndi ulosi uliwonse. Makonzedwe aliwonse a Yehova wachipangano chakale ndi Yesu wachatsopano. Iye anafanana nacho chilichonse. Mundilole ine ndinene izi ndi mantha au Mulungu, ndikulemekeza koma ndi chikondi. Koma ndikudzipereka kodziwa pamene ine ndikuima. Uthenga wa ora lino wagwirizana ndi chilichonse chimene Baibulo linanena za ora lino. Tsopano ngati inu muli ndi zovala zina za litsiro, zibweretseni izo. Kodi inu munasamba mmagazi a mwana wa nkhosa? Zindikirani, titanyamula chitonzo chake, chifukwa iye anali mawu otsimikizilidwa. Monga zinali nthawi imeneyo, chomwechonso izo zili tsopano. Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ahebri 13:12-13. Ife tikupeza Ahebri 8:13-8 apanso. Titanyamula manyazi ake authenga. Titanyamula dzina lake. Iye anati, ine ndinadza mu dzina la Atate anga. Kodi dzina la Atate ndi liti? Iye anabwera mu dzina la Atate ake. Anati, ine ndinabwera mu dzina la Atate anga, ndipo inu simunandilandire ine. Chabwino, kodi dzina la Atate ndi liti? Ine ndikungoganizira kuti inu muyenera kuti mukulidziwa. Mukuona? Titanyamula chitonzo cha mawu. Icho nthawi zonse chinkanyamulidwa kunja kwa misasa yawo. Iwo ankawakana iwo. Inu mudzasekedwa ndi kutonzedwa. Ndipo lero pamene ine ndinkayamba kudutsa fuko, sikuti ndikulankhula za ine mwini, chonde musaganize kuti izi ndi za ineyo. Koma nthawi yanga yatha, ndipo ine ndatsala ndi pafupifupi masamba khumi apa. Inu mukhoza kuona zimene zatsalira apa. Mukuona, chabwino, zazolemba. Koma mvetserani, pamene ankayamba, kodi mukudziwa, Yesu pamene iye ankayamba. Oh, rabi wang'ono. Oh, iye anali munthu odabwisa. Mubwere kwathu kuno. Mubwere mudzatilalikire ife. Koma tsiku lina iye anazikhazika pansi kwa iwo. Ndipo iye anati, kupatula inu mutadya thupi la mwana wa munthu ndi kumwa magazi ake, inu mulibe moyo mwa inu. Kodi inu mukuganiza kuti madokotala ndi azalunta khamulo anaganiza chiyani? Munthu uyu ndi nthakati. Kuona? Iye akufuna kuti inu muzimwe magazi ya munthu, zimenezo zatikulira ife. Nchokereni iye. Ansembe ankati iye ndopenga. ine ndikukhulupirira izo. Ndipo Bible linati iwo anachokapo. Yeye anali ndi alaliki odzozedwa 70. Ndipo iye anati ine sindingakhale nawo iwo. Yotelo iye anayang'ana mombotolokera kwa iwo, iye anati, kodi inu mudzanena chiyani pamene inu mudzamuone mwana wa munthu akukwera kupita kumwamba kumene iye anachokerako? Tsopano iye sanazifotokoze konse zinthu zimenezi, iye anangowasiya iwo okha. Mukuona? Ndipo iwo anati, mwana wa munthu chiyani? Ife timadya ndi munthuyo, ife timawedza naye iye, ife timagona pa magombe limodzi ndi iye, ife tinaona chikuta chimene iye anatsekeredwamo, ife tikwadziwa amayi ake, ife tikumudziwa mchimwene wake. Ndi ndani amene angavomereze chinthu ngati ichi? Ndipo Bible linati iwo sanayendenso naye iye. Ndipo iye anapotolokera kwa Petro ndi ena onse a iwo, anati, ine ndinasankha 12, inu 12. Tsopano kuchokera kwa zikwi, iye watsikira kwa 12. Iye anati, ine ndinasankha 12, ndiye mmodzi wa inu ndi mdierekezi, ine ndinazidziwa izo kuyambira pachiyambi. Iye anati, tsopano kodi inu mukufuna kuti mupite nawo iwo? Iye samachita kuwapembedzera ndi kuwanyengerera ndi ine ndikupangani inu dikoni ngati inu mungajoine chalichi changa. Mukuona? Nalibe zifukwa ndi aliyense, iye samazifotokoza nkomwe zimenezo. Ngakhale zophunzira samatha kuzifotokoza izo. Koma inu mukukumbukira iye anangowawuza iwo, ine ndinakudziwani inu asanayikidwe maziko a dziko lapansi, ine ndinakudzozeranitu inu kuti mudzalandire chimwemwe limodzi ndi ine. Mukuona? Ndi zimenezotu pamenepo asanayikidwe maziko a dziko lapansi, kukonzedweratu. Ophunzira awo anangoima pamenepo mokhazikika basi. Iwo samatha kufotokoza momwe iwo akanati azidzadyera thupi lake ndi kumwa magazi ake. Iwo amalephera kumvetsa momwe iye anatsikira konse pansi pamene iye anakhala ali ndi iwo nthawi yonseyo. Iye samatha kuzifotokoza zimenezo, anthuwo samatha kuzifotokoza izo, panalibe aliyense amatha kuzifotokoza izo. Koma Petro ananena mawu odziwikaja, nso sadabwisa iye anamupatsa iye makiyi. Iye anati, Ambuye, kodi ife tingapitenso kwa ndani? Ife takakamizidwa, ife tikudziwa kuti inu ndipo inu nokha ndi inu chitsimikiziro cha mawu olonjezedwa lero. Ife tikudziwa kuti inu nokha muli nawo mawu a moyo. Ife sitingathe kuzifotokoza zinthu zimenezo, koma ife tikuzikhulupirira izo muli monse. Marita wang'ono anati, mʼbale wanga wafa, iye akugona mʼmanda, iye wavunda, iye akununkha. Ambuye, ngati inu mukanakhala kuno, mʼbale wanga sibweza atafa. Koma ngakhale tsopano, chilichonse chimene inu mudzamupempha Mulungu, Mulungu apereka icho kwa inu. Oh my. Iye anati, ine ndine chiukitsiro ndi moyo. Iye amene akhulupirira mwa ine angakhale atafa, komabe iye adzakhala moyo. Aliyense amene ali ndi moyo ndipo nakhulupirira pa ine sadzafa konse. Kodi ndimukukhulupirira izi? Iye anati, eya Ambuye, ine sindingathe kuzifotokoza izo, koma ine ndikukhulupirira izo. Ine ndikukhulupirira kuti ndinu Khristu amene anali woti adze mu dziko lapansi. Ine ndikukhulupirira mwa lemba lolembedwalo kuti inu mukukwanira muyezo wa zimenezo. Anati, kodi inu mwakamuyika kuti iye? Oh my, china chake chiyenera kuti chichitike. Gudumu lililonse likubwera pamodzi basi pa nthawi yoyenera. Mukuona? Iye anayenda kutsikira kumandako. Bible linati analibe maonekedwe woti tingamusilire iye. Mwina mwake munthu wang'ono wa mapewa akugwa, anayima ali ndi mapewa akugwa ang'ono, atatopa ndi kufoka ndi kuyenda. Iye anati, Lazaro, dzuka! Ndipo munthu amene anali atafa masiku anayi anayima pa mapazi ake. Mkazi wa Christian Science, ndikhulukire ine ngati ine ndikuvulaza kumverera kwanu. Ine sindikutanthauza kuti nditero. Mkazi wa Christian Science wochokera ku chalichi chomwe chino anakumana nane ine uko tsiku lina. Ndipo iye anati, Bambo Branham, iye anati, ine ndimakonda kulalikira kwanu, koma pali chinthu chimodzi chimene inu mumachita moonjeza kwambiri pa icho. Ine ndinati, ndi chiyani chimenecho? Anati, inu mumabwekelera kwambiri za Yesu. Ine ndinati, ine ndikuyembekeza kuti ndizokhazo zimene iye ali nazo zonditsutsa ine. Mukuona? Mukuona? mukuona. Iye anati inu mumapanga iye kukhala wa umulungu. Mukuona, iwo samakhulupirira kuti iye anali wa umulungu. Iwo amakhulupirira kuti iye anangokhala munthu wamba, mphunzitsi wabwino, wamba lume. Anati inu mukumupanga iye kukhala wa umulungu. Ndipo iye sanali wa umulungu. Ine ndinati, oh inde iye anali. Iye anati ngati ine nditatsimikizira kwa inu mwa Baibulo lanu lomwe kuti iye sanali wa umulungu, mungakhulupirire zimenezo. Ine ndinati Baibulo langa limanena choncho. Ine ndikukhulupirira mawu, ndicho chimene iye ali. Ndipo iye anati mu Yohane Woyera mutu wa 11, pamene Yesu anapita ku manda a Lazaro, Baibulo limati iye analira. Ine ndinati zimenezo zili ndi chochita chanji ndi izo. Iye anati chabwino, izo zikusonyeza kuti iye sanali wa umulungu. Ine ndinati inu mwangolephera kuti muone chimene munthuyo anali. Iye anali zonse ziwiri, mulungu ndi munthu. Ndipo ngati munthu kulira pamene iye anali kulirira chisoni chawo, koma pamene iye anayima ndi kuti Lazaro dzuka, ndipo munthu amene anali atafa masiku anayi anayimirira pa mapazi ake kachiwiri, zimenezo anali woposa munthu. Inde Bwana, inde ndithudi. Ndipo ine kawiri kawiri ndimafotokoza pamene iye ankatsika pa phiri usiku uja ali ndi njala. Iye anali munthu. Iye anali ndi njala mmawa winawo. Iye anali munthu. Koma pamene iye anatenga mabisketi awiri ndi nsomba zisanu ndi kudyesa zikwi zisanu, natenga mitanga isanu ndi iwiri, zimenezo anali woposa munthu. Inde Bwana. Iye anali munthu pa mtanda pamene iye anafuula, mulungu wanga, kodi inu mwandisiya ine? Pamene iye anafuula mundipatse ine wokumwa, ndipo iwo anampatsa iye vinyo wosasa ndi ndulu. Iye anali munthu akulira. Koma mmawa wa Easter, pamene iye anamatula chosindikizira chilichonse cha imfa, gehena ndi manda ndi kuuka, iye anali woposa munthu. Iye anali munthu usiku uja atagona kumbuyo kwa ngalawa yaing'ono ija, pamene iye anali uko ndi wophunzira. Ndipo ziwanda zikwi khumi za pa nyanja zinali zitalumbira kuti izo zimumiza iye. Kunja uko mungalawa yaing'ono yakale yonga ngati chivinikiro cha botolo kumeneko, monga choncho iye anali atatopa kwambiri, sana mudzuse mkomwe iye. Iye anali munthu pamene iye anali atagona, koma pamene iye anayika phazi lake pa milomo ya ngalawayo, ndiye nkuzayang'ana mmwamba ndi kuti bata kalabata, ndipo mphepo ndi mafunde nkumumvera iye, zimenezo anali woposa munthu. Ameneyo anali mulungu. Nzosadabwisa wandakatulo anati, pokhala moyo iye anandikonda ine, pakufa iye anandipulumutsa ine, atayikidwa iye anandinyamulira machimo anga kutali, pouka iye anandilungamitsa mwa ulere kwa nthawi zonse. Tsiku lina iye akubwera, o tsiku la ulemererolo. Inde Bwana. Mupite kuseli kwa msasa, ine sindikusamala kuti mtengo wake ndiwotani. Mtanda wopatulika uwu ine ndi unyamula mpaka imfa idzandimasule ine. Ndiye nkumadzapita kwathu kukavala korona, pakuti uko kuli korona wa ine. Otseka ine ndinene izi. Ine ndinali kuwerenga nkhani nthawi ina kale yokhuza woweruza mlandu. Iye anali munthu wolungama, munthu wabwino, ankakondedwa. Ndipo uko kunali gulu la anthu mu mzindawo amene ankaganiza kuti iwo angathe kumachita chilichonse, kotero iwo anali nazo zochuluka. Kotero iwo anatsegula nyumba ya mbiri yoyipa, ankayendesa sitolo ya mowa chilichonse monga choncho. Izo zinali zosaloledwa. Ndipo iwo anagwidwa ndi lamulo munthu wa boma, ndipo iye anabweretsedwa ku koti. Ndipo pamene anthu onse a mzindawo, mzinda waung'onowo, anasonkhana, iwo ankadziwa kuti munthu uyu anali atachita zinthu zambiri kozungulira kumeneko, munthu amene ankayendetsa malo ambiri yoyipa uyo. Ndipo iwo oweruza anamupeza munthuyo wolakwa, chifukwa iye anagwidwa akuchita poyera. Ndipo kotero ndiye oweruzayo anamupeza iye olakwa, ndipo ndiye anamupatsa chilango cha zaka zambiri, popanda chindapusa, popanda chidandaulo kapena chilichonse. Iye anamutumiza iye chifukwa ndi chimene lamulo linkanena. Anthu amene anali kunja kwa khotilo anamunena iye, ndipo anati, inu mukudziwa chiyani? Munthu aliyense mu tauni ino akudani inu. Anati iwo akudani inu chifukwa chopanga chigamulo chimenecho pa munthu ameneyo. Iwo onse anali anjuga iwowo. Ndipo anati ife tonse tikudani inu. Ife sitidzakusankhaninso inu kachiwiri. Aliyense wa ife sazakuvoterani inu. Akumuoza iye pamene iye anali akutsika mu msewu. Ndipo iye anayima miniti yokha anati mundilole ine ndilankhulepo. Iye anati ine ndachita ndendende imene inali ntchito yanga. Munthuyo analolakwa zilibe kanthu kuti iyeyo ndi ndani. Ndipo ine ndimayenera kuti ndimugamule iye pogwirizana ndi lamulo limene ine ndinalumbirira kuti ndizaligwiritsitsa. Iye anati iwe azikuda mu mzinda uno. Iye anati koma ine ndimakondedwa kwambiri kwathu ndi anthu anga. Ife tikhoza kuganiza chinthu chomwecho. Ngati inu munga ndikhululukire kayankhulidweko. Ine ndayima ndi chimene ine ndinapulumutsidwa kuti ndidzachite kuwagwiritsitsa mawu awa a Mulungu. Ine ndikudziwa kuti zipembedzo zimandida ine chifukwa cha zinthu zimene ine ndimanena. Koma ndine wokondedwa kwambiri ku nyumba yake pakati pa anthu ake. Tiyeni ife tipemphere. Ambuye Yesu, ife tikhoza kudedwa ndi dziko lapansi, koma wokondedwa ndi Atate. Mutithandize ife, Mulungu wokondedwa. Muwathandize anthu awa, kuti wina aliyense wa iwo Ambuye, kuti madalitso anu akakhale pa iwo. Mutilole ife tipite kuseri kwa msasa tsopano. Mutilole ife tipite kuseri kwa kuganiza kwathu komwe. Mutilole ife tipite mwakuganiza kwa Mulungu. Ndipo Baibulo linanena izi, mulole malingaliro amene anali mwa Khristu akhale mwa inu. Chotero, mutilole ife tiziganiza maganizo ake, osatizoganiza zathu-zathu. Fukwa nthawi zambiri, ife timalakwitsa. Chotero kuti tikhale wotsimikiza, mulole malingaliro ake akhale mwa ife. Ndipo malingaliro ake anali kuti azichita chifuniro cha Atate, ndipo chifuniro cha Atate ndicho mawu ake olonjezedwa. Mutilole ife tipite kuseri kwa msasa usiku uno Ambuye, ndipo tikamupeze Yesu. Ife sitidzamupeza konse iye pojoina chalichi. Ife sitidzamupeza konse iye pogwira na chanza ndi mtumiki wina. Kapena kulemba kachikhulupiriro kena. Kapena china chake chimene ife timalonjeza kuti tizipita ku Sunday School masiku ambiri pa chaka ndi zina zotero. Ife tidzamupeza kokha iye mu mawu. Chifukwa iyeyo ndi mawu. Ndipo pamene ife tikuona tsiku ili litalonjeza kuti iye akanadzakhala kunja kwa msasa wayikidwanso panja. Tsopano mutilole ife tipite kunja kwa msasa titakonzeka kuti tikanyamule chitonzo chake. Kumadedwa ndi dziko lino, koma kumakondedwa ndi iye amene watiyitanira ife ku msasa. Perekani izi Ambuye. Ngati alipo awo pano amene sakumudziwa iye, ndipo sanayambe yapitapo kuseri kwa msasa wakutsatira chali chichina, mabe inu nkumadzinenera kuti ndinu Khristu. Koma pamene inu munena kuti zinthu izi ine ndikukhulupirira, izi ndiza tsiku lina, izo zikusonyeza kuti iwo sungakhale mzimu woyera. Zingatheke bwanji munthu amene anadzazidwa ndi mzimu woyera kuti angabatizidwe mu dzina la Atate, Mwana, mzimu woyera? Pamene Paulo mtumwi wa mkulu uja anati ngati ngelo adzabwera kuchokera kumwamba, inu mwina mwake munachitapo izo nthawi ina posadziwa kusiyana kulikonse. Anthu amenewo anachita zimenezo posadziwa kusiyanitsa mu machitidwe 19. Koma anati ngelo akadzalalikira chilichonse chosiyana, iye adzakhale wotembereredwa. Inu mungathe bwanji kuvomereza kachikhulupiriro kena kapena lingaliro lina china chake chinzake, pamene Baibulo linati lonjezo lili kwa inu chinthu chomwe chomwechi ubatizo weniweni wa mzimu woyera? Zingatheke bwanji mzimu woyera umene unalemba mawu kukhala mwa inu nkumakana mawu? Iwo ungathe bwanji kuwakana iwo pamene mzimu woyera umene iwo unati ngati munthu aliyense adzawonjezera mawu amodzi kwa awa kapena kuchotsako chilichonse kwa iwo, ine ndidzamuchotsera gawo lake kuchokera mu buku la moyo. Ndiye ungathe bwanji mzimu woyera ndiye kuchotsa chilichonse kuchokera ku mawu kapena kuwonjezerako chilichonse kwa mawu? Mzanga pano ndi dziko losaoneka kumene tepi iti idzapite. Sakuoneka kwa ife tsopano. Lole zimenezo zipite mwakuya mu mtima mwanu kuchokera ku uthenga wa mmawa uno pa kuphunzitsaku Ona pamene ife tili. Ngati inu simunayambe mwatengapo, tongosolola kamwedu kake. Kamene ine ndimafotokoza kanthawi kapitako. Kodi inu simulandira izo. Ife tili pano kuti tichite chilichonse chimene ife tingathe kuti tikuthandizireni inu. Kudzakuthandizani inu. Ine ndakhala mboni basi. Ndine wochitisa masankho chabe. Monga ife tili nazo mu Louisville tsopano, ansonkhano waukulu wa a Democrat wa ku Kentucky. Iwo akumanga nsanja kuti munthu wawo asankhidwe. Ndinenso ndikumanga nsanja ya mbuye wanga. Kodi inu simumulandira iye usiku uno ngati wanu. Ndi mitu yathu yowalamitsidwa ndi mitima yathu nayonso mu mphindi ino. Kodi inu mungakweze manja anu ndi kunena kwa Mulungu osati kwa ine. Ndine munthu chabe. Mukwezere manja anu kwa Mulungu ndikuti Mulungu mundichitire ine chifundo. Ine monadi ndikuzifuna zinthu izi zimene ine ndazimva. Ire ndikufuna kuti ndipite kuseli kwa nsasa. Ine ndilibe nazo kanthu zimene aliyense akunena. Mulungu akudalitseni inu. Manja, manja. Ine ndikufuna kuti ndipite kuseli kwa nsasa. Zilibe kanthu kuti ine ndilipira chiyani. Ine nditenga mtanda wanga. Ndipo ndizi unyamula iwo tsiku ndi tsiku. Ine ndipita kuseli kwa nsasa. Zilibe kanthu kuti anthu azinena chiyani za ine. Ine ndikufuna kuti ndizimutsatira iye kunja kwa nsasa. Ine ndakonzeka kuti ndizipita. Atati akumwamba, inu mwaona manja amenewo. Muna mwake anthu zana kapena kupitirira nyumba muno. Anakweza mwamba manja awo. Ambuye pali china chake chili pafupi ndi iwo tsopano. Munthu wina wake, munthu wa Kristu, wosaoneka kwa diso wa chibabwa, ndipo zawapangitsa iwo kuti apange chigamulo. Moyo wawo omwe, iwo akudziwa pamene iwo akuyang'ana mukalilole, iwo akuona kuti pali china chake chimene chikusowa. Ndipo iwo akufuna kuti miyoyo yawo iwumbidwe molingana ndi lonjezo la Mulungu. Ndipo iwo akweza manja awo ndi kudzipereka kwakuya. Athandizeni iwo Ambuye kupita kuchitseko chachikulu sikuno kwa gulu la nkhosa. Lole abwere mkati mokoma ndi mozichepesa perekani izi. Iwo ndi anu Ambuye muchite nawo iwo. Tsopano iwo sibwezi atapanga chigamulo chimenecho. Iwo sibwezi atakweza dzanja lawo popanda china chake cha uzimu. Izo zikusonyeza kuti ulipo moyo pena pake apo. Pakuti molingana ndi sayansi, kukokera kwa pansi kukanagwirira manja athu pansi. Koma chinalipo china chake, chimene chinakhudza malingaliro awo, chimene chinawapanga iwo kunyoza lamulo la kukokera pansi ndi kukweza mwamba manja awo. Lozetsa kwa wowapanga amene anawabweretsa iwo. Inde, ine ndikufuna kuti ndipite njira yonse. Ine ndikufuna kuti ndipite kuseri kwa nsasa usiku uno. Ambuye, dziwe ndi lokonzekera. Kusuntha koyamba atatha kulapa, kenako nkubatizidwa ndi lonjezo lakuti alandire mzimu woyera. Mu masiku otsirizano, kuyitaniranso ku chikhulupiriro chapa chiyambi, tongosolola kamwedwe kake lapa chiyambi. Ife tikuwaona anthu ambiri achoka kwa Khristu, akufa pansi pa madongosolo a kamwedwe kake. Opangidwa ndi anthu awa. Iwo akoza kukhala abwino nthawi zonse muchipembedzo chawo. Koma Ambuye, ine ndikufuna dongosolo lanu la kamwedwe kake. Inu ndi dokotala wathu. Alipo dokotala, ulipo mfunguti mu Gileadi. Alipo msing'anga pano usiku uno kuti achize moyo ochimwa wodwala uliwonse. Kuti achize munthu wathupi aliyense. Dokotala wamkulu wa nthawi zonse, mlengi wamkulu wa miyamba ndi dziko lapansi, bwerani tsopano, kodi inu mutero, pakati pathu, ndipo mulankhule nafe, mu dzina la Yesu Khristu. Mmene aliyense akupemphera mu mtima mwawo, Ambuye Yesu, mundithandize ine tsopano, ndipo ngati inu simunayambe mwabatizidwapo, ndipo inu mwakhutitsidwa. Ine sindinalalikirepo pa ubatizo. Koma inu mwakhutitsidwa kuti inu muyenera kuti mubatizidwe mu ubatizo wa Chikhristu. Njira yokhayo imene Khristu aliyense. Banji ngati inu mukanabwera pamenepo ndi kudzabatizidwa mwa njira ina yake. Ndipo Yesu yemweyo yemwe anati amene ati adzachotsere mawu amodzi kapena kuonjezera mawu amodzi chomwecho chizachotsedwa kuchokera pa gawo lake la buku la moyo. Yesu ananena zimenezo, ndipo iye anati, malemba onse ndi odzozedwa ndipo ayenera kukwaniritsidwa. Tsopano inu mukudziwa kusiyanitsa kwake, kodi inu muchita nazo chiyani zimenezo? Ngati inu munangokhala ndi kugirigisha kapena china chake, ine ndimakhulupirira mukugirigisha. Ngati inu munangovina mu mzimu munayankhula malilime, ine ndimakhulupirira mu zimenezo aponso. Koma ngati malire ake anali omwewo, ndipo mzimu wanu mwa inu kukuwuzani inu kuti musawatsatire mawu, pamene inu mukudziwa kuti iwo ndi oona, pali china chake cholakwika ndi mzimu umenewo. Umenewo si mzimu woyera, iwo sungathe kukhala kuona iwo ungawazindikire mawu ake omwe. Inu mukudziwa zimenezo. Inu mukhoza kukonzekera zoti muzibwera tsopano pamene ife tikupemphera. Yesu wa ku Nazareti, bwerani pafupi tsopano ndipo mulankhule ndi mtima uliwonse. Ine ndikuwapereka iwo kwa inu. Mulole iwo akakhale manja onse awa. Iwowo ndi ziko za uthenga Ambuye kuchokera kwa inu ndi kukhalapo kwanu kwa ulemu kumene kuli ndi ife tsopano. Munthu aliyense amene amakhala tchelu kwa mzimu akhoza kudziwa kuti inu muli pano kumvelera kwa kukuluku kopatulika. Perekanizi Ambuye pakali pano mu dzina la Yesu Khristu. Tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwa. Ngati alipo munthu pano amene akufuna kuti abatizidwe mu dzina la Yesu Khristu, akufuna kuti alape, akufuna kuti apeze ubatizo wa mzimu, kuli chipinda chimene chatsegulidwa kumanzere kwanga, akazi kumanja, mukakhala wina wake mmenemo woti akakulangizeni inu. Muli zovala za ubatizo zikudikilira chilichonse. Pano pamene ife tikuweramitsa mitu yathu ndi kumayimba, ndamva ali, ife tidzakhala tikukomana nanu inu.